Sikelela. Ndicinga kuqala sinosana oluncinci apha uDoc undixelele nje kwimizuzu embalwa egqithileyo umntakwethu enyameni obefune ibiye yokusikelela kwaye ngoku ukuba abo mama banazo ezabo iimveku ezincinci abafuna ukuzinikezela kwinkosi siyakuvuya ukuba sibenze baze kanye ngoku bazise ababo abancinci phezulu ngoko kwaye abantu abaninzi bona abakubiza ukuphehlelela ibandla lamawisile liyakwenza kwaye ndiyakholwa amanazarini andiqinisekanga hayi ndicinga oko koko bahlukanayo kuko yayilubhaptizo lweemveku iNazarene kunye nokhululekileyo umwisile kodwa nangona kunjalo abanye babo benza enye into kunye nenye kodwa kwaye abanye babo bagalela amanzi amancinci kuzo abanye bayazifefa kwaye kodwa sisoloko sizama ukuhlala nje kufutshane kwiBhayibhile njengoko sisazi kanjani ngoku akukho sibhalo eBhayibhileni sokuba usana malufefwe kungekho nasibhalo eBhayibhileni sokuba nawuphi umntu makafefwe asiyonto engokwesibhalo umyalelo webandla ekatolika kodwa bona kodwa bayayenza bazise bazizisa iintsana zabo ezincinci kuYesu kwaye kufanele simele yena sifuna ukwenza into ekwanye awayenzayo wabeka izandla zakhe phezu kwazo waze wazisikelela waze wathi bavumeleni abantwana abancinci beze kum kwaye ningabaleli kuba ubukumkani bezulu bubo babo banjalo kwaye oko koko siqhubeka sikwenza apha emnqubeni njengoko sizama ukuqhubeka ngeBhayibhile yenene indlela engcwalisekileyo okungcono esikwaziyo kanjani ke ngoku ukuba la mama okanye nabaphi oomama banezabo ezincinci iintsana ukuba zinikezelwe ngelixa udade uGedi edlala baziseni ngaphakathi ngoba bazise phezulu esiguqweni. Umzalwane nam siyakwehla size sibanikezele abancinci enkosini ulungile. Mzalwane uNeville, enkosi dade uGedi, kuhle kakhulu oko. Bangaphi ababathandayo abantwana abancinci? Ukuba kubathanda, kukho into engalunganga nawe. Kukho into engalunganga. Ngoku, ngobu busuku, ngoku, ukuya kuzo zonke iinkonzo. Thina isizathu ndiye ndehla kwakhona ngobu busuku ngokwesiqhelo kwezi ntsuku xana sineenkonzo zempiliso ndiye ndifumane kuphela malunga nenye ngemini ngokuba indinika ukungako ukudlikidleka akusokuze uyazi kwaye apha ekhaya iphindwe kabini ukuba mbi njengakwezinye iindawo kwaye bendixolisile ngokwenza enjalo impazamo njengoko ndenzile ngayo ngale ntsasa kodwa into yokuqala endicaphukisileyo uxana uBhile eze kundixelela ukuba ebengenakufumana abantu aboneleyo ukuze anikeze amakhadi okuthandazelwa kubo ubengenakho nje kuphela ukunikeza amalunga ishumi elinesibini okanye ishumi elinesine kwaye uye waba ne akukho mntu uye wafuna makhadi okuthandazelwa ndiyaqikelela yonke into ibe ilungile ke ngoko ngako ya andizange nacinga kwaye ngoko xana ndaqalisa ukubiza la makhadi okuthandazelwa ndacinga ndiyakufumana lonke ishumi okanye ishumi elinesibini kwanye nantoni ebiphaya phakathi apha ndababiza ndafika kwinani elithile into ethile kwaye ibingayi kubiza kwaye ndabiza ibingayi kusabela kwaye andizange ndacinga ngayo de unkosikazi Wood wanditsalela umnxeba wathi mzalwane uBrenham uBhile uyawathatha loo makhadi aze awaxubanise onke aze nje awanikezele angabe unalo ela nani isithathu ibingelilo inani isithathu epokothweni yakhe ngokuqinisekileyo uqhele ukunikeza onke amashumi amahlanu xana ewazisa phambi kwabantu uyawaxubanise nje kuze wonke ubani ayithethi ukuthi ndinike inani lokuqala okanye singangaqalisi ngenani lokuqala singaqalisa kumashumi amahlanu ukuyazi size sibuyele ngasemva singaqalisa kwisibhozo size siqhubekele ngaphaya singaqalisa kumashumi amabini size siye ngaphaya asiyazi kodwa uyawaxubanisa nje wona aze awanikezele ebantwini njengoko bewafuna kwaye mna ndingacingi ngale ntsasa ndingabe ndibize kane okanye kahlanu ngaphezulu kwaye bebengayi kufanele babe phaya kuba ingenzeka iphezulu kakhulu kumashumi amabini okanye amashumi amathathu ndaweni thi niyabona kwaye ngoko kodwa inkosi iyilungisile kodwa ayinalo uxinzelelo lwenene kuyo njengoko isenza kude nekhaya ndingangaze ndiyizame kwakhona kodwa apha kungekudala ndacela inkosi ukuba iya kusinika umhlangano olungileyo kuba ndamthembisa ukuba andiyikumcela oku yakwakhona ngokuba ibe iyinto enjalo ukuba nzima kwaye ichasene nesibhalo yabona kwaye ukuba wena yilonto eyenza ibenzima kum ngokuba ekwazini oku indinika ukoyiswa into yokuqala uyabona ndoyisiwe into yokuqala nakubene kunjalo umntu othile utsalele umnxeba umntu othile ngale mva kwemini ungosikazi Wood utsalelwe umnxeba umntu othile waze watsho ukuthi umntu othile ebandleni ebebizwe ngale ntsasa malunga nendoda eyabe igula kakhulu kakhulu ethe yeza kuKristu ngale mva kwemini kamva okokuba indoda eyabe igula kakhulu iye yeza kuKristu kwaye enye into unkosikazi Wood undixelele ukuba ndiye ndathetha nodade wabo udade omdala okokuba ngenene bendisendlwini yakhe ngenye imini ndaze ndatya idinala naye okanye isopholo kunye naye ezantsi eKentucky kwaye uThixo uSomandla uyayazi ukuba bendingamqondanga la mfazi yabona injalo loo nto nje imibono izimele geqe asingekhe sazi iza kuhamba njani okanye kuza kwenzeka ntoni ixhomekeke kuThixo kunye noko kwenzekayo kodwa bendisazi ekulindeni yona ukulinda phaya kwaye ngenye imini xana le ntombi incinci yayilapha eyayifanele ibe nokucalulwa nto leyo mna hayi yabona ukuba uThixo uya kunikeza okuya kulo lonke ihlabathi kuya kulunga kodwa ukuba ibinjalo yayichasene koko awandixelela kona ngaphaya kwesitrato apha niyabona iminyaka embalwa eyagqithayo kwaye sasifuna ukuqiniseka ukuba okuya kwakulungile size sivumele ibandla ekubeni yayilapha liyibona kwaye ke ndambiza unkosikazi Snyder udade Snyder kulapha ndaweni ithile uyintwanana encinci nje ukuva kanzima kwaye inenekazi elincinci layithethela ezantsi laze lathi unokuyityatyamba kwamathambo okanye ukuqaqamba kwamalungu into ethile njeya nto leyo bendiyazi ibikukwaphuka kwenyonga kwaye ke kwaye ngoko umoya oyingcwele uzise okuya ngaphakathi ngale ntsasa yabona ngoku into eyiyo sisipho esivela kuThixo kwaye sisebenza ekuzimeleni geqe kwaso kodwa into eyenza kube nzima apha esihlokweni ukunyaniseka ndiye ndiphixaniseke lonke ixesha ekuthandazeleni abagulayo apha okanye ndiyakuhamba ndiye kuxelela abantu oku ndiyakuhamba ndithi ngoku inkosi kuphilisile uyesu wakuphilisa xana wakufelayo amakhulu alishumi elinesithoba eminyaka eyagqithayo kanye phaya waphiliswa ngoku kangangoko nje uThixo ekhathala kangangoko nje uKristu ekhathala wawuphilisiwe amakhulu alishumi elinesithoba eminyaka eyagqithayo isifo sakho saphela ithabatha ukholo lwakho ukuyenza loo nto kwaye ngoko laa mntu angahambahamba aze angaphili ngoko umntu uyeza athi umzane uBrenham ebendixelele bendiphilile ndiyabona ndikuxelela oko uThixo akutshiloyo ngoko xana ithethwe ngqo emntwini ngqo ingu-itsho inkosi kukho into ethile eza kwenzeka oko kuya kuqondakalisa kuwe phaya ukuba impiliso yakho seyifunyene ukholo lwakho luyitywinile yabona isithembiso sesakho asilo lizwi lam lilizwi likaThixo lokokuba sele uphilisiwe yabona kodwa wena nje ngandlela ithile engenye andinakuyenza izike nje kwabakuthi apha eJeffersonville andinako nje ukuyenza yenzeke ndiyayazi ndiyakuzama ukucacisa okuya nje kangangokuba ndingabanako kwaye nje ayisayi kwenzeka njalo ndithi apha kungekudala ndaya kwikhaya kwindoda kwaye indoda yayisifa kwaye banditsalela umnxeba yiza uyithandazele ugqirha uthe ibingayi kuphila de kube kusasa ngaya ndangena kwaye indoda esentla yathi kum mnumzana uBrenham andifuni kufa utheni ngokuqinisekileyo uForce mtsha wayengafuni wayenosapho labantwana ababini phaya ke ndaguqa ndehla ndathi ngoku jonga ngubani ugqirha wakho yandixelela ndathi ngoku ugqirha angabe ubethe ubuza kufa kodwa uThixo akakatsho okwakaloku nje ukuba ubuza kufa ndathi ngoku ngokwebhayibhile sele waphiliswayo ngokuba uYesu wafela impiliso yakho wathi uyakholwa ndiyakuphila ndathi ngokuqinisekileyo ndiyayikholelwa ke ukuba ndaya kuthandazela indoda ndaze andasebenzisa olwahlobo lokholo ndiyikholelwe ngokwam ukuba ndiyayo oh hayi hayi ukuba ugqirha uthe uza kufa ubuza kufa oko kuyigqibile ngoku ibingenakuba ngumntu othile lowo oze kuthandazela abagulayo bendingayi kumfuna laa mntu endlwini yam ukuba ndithandazele ndifuna umntu othile othe nokuba akayibonanga okanye hayi uya kuthabatha ukholo aze ame kwisithembiso ngenxa yam njalo loo nto Ndathi ndathi yona sahamba saze saba nomthandazo ndathi ngoku yomelela yathi ingaba uthetha ukuba ndiyakuphila ndathi kutheni ngokuqinisekileyo ilizwi likathixo lithe uyakuphila yabona ukuba niyakholwa zonke izinto zinakho ukwenzeka yathi kulungile ndiyakuyikholwa yaze yaphuma yatsho kumfazi wayo ukuba indoda iyafa injalo ewe injalo kwaye ke ngemini elandelayo indoda yafa okanye kwiintsuku eziliqela emva koko emva koko lo mfazi waphuma waza waqalisa ukusela nokuqhubeka kwaye omnye wamadikoni ndiyakholwa yayinguye weli bandla waya kumfazi waza wambuza ukuba uya kubuyela kwaye abuyele ebandleni wathi andiyi kukholelwa mntu umshumayeli uBrenham uzile apha waze wathandazela umyeni wam wathi wayeya kuphila waze wafa kwezimbini okanye ezintathu iintsuku kamva ke andisayi kukholelwa ngoku umfazi uyafa kulungile kodwa nakubeni kunjalo niyabona iya ekubonakaliseni ukuba abantu abamameli koko ukutshola yabona ngokuqinisekileyo ukuba bendithandazele umntu ndaze ndabaxelela abantu ukuba baya kuphila ndiyakholwa baya kuphila kodwa akukhathaliseki ukuba ilizwi lam belingu-itsho inkosi ngokuqinisekileyo kwaye ubungayi kuyikholelwa ubuya kufa kakade ngokuqinisekileyo nanku u-itsho inkosi kwaye abaninzi babo bayamamkela yena baze bafe abaninzi babo baya ezogweni xana u-itsho inkosi akudingeki uye ingaba kunjalo ngokuqinisekileyo yabona iko yonke isekelezelwe kukholo lwakho mzalwane uCollins andicingi ungaphakathi ngobu busuku kodwa bendiphulaphule kuye ngale ntsasa unike eyona ikhaliphileyo intetho koko ya yabona yabona uyenzile uthe ngoku ukholo olukwalunye onalo phezulu apha kuza kufuneka ube nalo phandle phaya ngoku lukholo lwakho siqu hayi kuhlelo lakho kodwa kuKristu ufanele ube nolwakholo oko kulungenjekani ngokuqinisekileyo kwaye impiliso engcwele isekelezelwe phezu kokholo lwakho kodwa ngokwelizwi likathixo itsho inkosi okokuba wonke umntu waphiliswa xana uyesu wafa ekhalvari wahlatywa ngenxa yezikrexo zethu ngemivumbo yakhe thina saphiliswa injalo loo nto thina saphiliswa ibhayibhile yathi waphiliswa ke sukundibeka tyala ndingumshumayeli nje welizwi kufuneka uye kuxelela uthixo ukuba yena waxela into engalunganga kwaye uthixo uya kukuxelela apho ubuthathaka bakho bukhoyo ngoko yabona ke lukholo lwakho uyesu wathi ukuba ndingakholwa ukuba ndingakholwa ngoku xana nisiva umoya oyingcwele uqinisela ukholo lwenu kwaye uliqinisa aze athi itsho inkosi ngomso ngeli xesha lithile uya kuba nento ethile into ethile iya kwenzeka iya kuba ngapha indlela ethile kwaye uya kuhlangana nento ethile apha lowo iya kuba ngumqondiso kuwe ngoku uqaphele oku ya lowo ngumsebenzi ogqityiweyo kanye apha ngoku kodwa xana ifika ekutheni impiliso engcwele kufuneka ndibeka impiliso engcwele kwisiseko esinye solwahlobo njengosindiso ngamnye wenu akhathaliseki wenze ntoni ube usindisiwe kusukela uYesu wafayo kuba wafela ukuthabatha asuse izono zehlabathi kodwa isokuze ikwenzele into elungileyo de wena uyamkele kwaye uyive ngamava kodwa malunga nezono zakho zazisele zixolele injalo lona yena nantso imvana kathixo ethatha isuse izono zehlabathi yabona nantso ngoku khumbulani oko ngoku ndiyayazi ukuba ekufundiseni kwizibhalo silibandla elixubileyo kwaye amaxesha amaninzi kule ncwadi yamahebhere ekubeni iyincwadi enzulu kuza kufuneka ndikhe ndiyishiye ithutyana ngoku ndiza kuzama ngobu busuku ukugqibezela indawo yokugqibela yesasahluko sesixhenxe kwaye ngoku kukho imibuzo emininzi engqondweni yenu akukho ntandabuzo abaninzi benu banemibuzo kwaye ndinganayo nam ngoku ixesha elilandelayo inkosi ithandile xana ndisiza ndiya emichigan ngoku kuze emva koko kusuka emichigan ndiya ecolorado kuze kusuke ecolorado ndiye ewest coast ngoku ngoku xana singena inkosi ithandile ngoku andiyazi ukuba andibi sechicago ngecawe ndingabuyela emva apho kwenzela ubusuku obuzayo becawe ngoku sivalele umalusi ngaphandle epulpitini apha malunga neeveki ezintandathu konke ngazo ezi le ncwadi apha yabona ngoku andikuthandi kukwenza oku ya umzalwane uNeville ungothandekayo olulungileyo onobubele umzalwane kwaye ndiqinisekile ukuba eli bandla liyamthanda umzalwana uNeville kakade ngeli xa ndithethayo umntu othile khona apha kwesi sizwe ndaweni ithile unetyala lokubhala amakhadi athile okususa umzalwane uNeville asuke kule pulpiti. Kuza kufuneka ukulungisa oku kunye nam. Aha, injalo loo nto. Aha, ewe, injalo. Ngoku ndifuna nina uthe idikoni into ethile malunga nebhodi yamadikoni. Ibhodi yamadikoni ayinayo nento enye yokwenza kunye nala malusi. Hayi, mhlekazi, ibandla ngokuzeleyo linalo lonke igunya. Kasiyo, ibhodi yamadikoni ilipolisa nje apha kweli bandla, nje ukugcina ucwangco nanjalo njalo. Kodwa xana kusiziwa emithethweni, ibandla lonke kufanele libe nokutsho. Eli bandla lakhelwe phezu kokuzimela geqe kwebandla lasekuhlaleni. Ngoko ke, andinanto yakutsho ekususeni lo malusi okanye ekufakeni omnye. Sesami sakhiwo sinikezelwe ebandleni. Nonke nilibandla, nina bantu, ningabo balawulayo. Nilibandla ngokwenu. Kwaye ibandla elingcwele likaThixo liligunya likamoya oyingcwele kwela bandla. Kwaye into ekuphela kwayo endiyenzayo kukuba sesami sakhiwo sinikela kweli bandla njengokunikezelwa kwibandla. Kwaye sona asirhafiswa, kwaye ibandla lanyula abelusi balo. Andinanto yakwenza nalo. Kwaye kuphela kwendlela lo malusi angamka ngayo kungokuba umalusi athathe isigqibo ngokwakhe sokumka, okanye isininzi sevoti sebandla singaba nokuthi tshintsha umalusi. Leyo kuphela kwendlela. Akukho bhodi yamadikoni nokuyenza. Ibhodi yamadikoni igcina kuphela ucwangco nezinto ebandleni. Amathenjwa akananto yakwenza nayo, kuphela kukulungisa ibandla. Kwaye akanakuyenza kude kube yonke ibhodi yamathenjwa iyahlangana ize ithi siyakwakha oku okanye siyakwenza okuya. Emva koko kufuneka babuze unongxowa ukuba abanayo na imali yokuyenza. Ewe mhlekazi, kodwa ukuba kukho nasiphi isikhalazo ngakulo naliphi ilungu, ukuba ilungu linesikhalazo ngakomnye okanye into ethile ayilunganga, ufanele uye kulaa mzalwane ngokwakho uze uthethe naye, wena naye ninedwa. Ngoko ukuba abayi kuyamkela, ngoko into elandelayo eyenzekayo, uthabatha elinye lamadikoni okanye umntu othile aze aye nawe kulaa mzalwane. Ngoko ukuba akayi kunamkela, emva koko niza nizokuxelela ibandla. Emva koko ukuba ibandla, ngoko ukuba akayi kulamkela ibandla, ngoko iBhayibhile ithe makabe njengomedeni nombuthi rhafu, injalo loo nto. Kwaye nabaphi abantu abamaziyo umntu onetyala nize ningayi kubo nithethe, ngoko uyinxalenye yebandla likaThixo eliza kuphendula ngesasono, injalo loo nto. Kwaye ukuba nabaphi abantu ngoko banaso isikhalazo ngakwidikoni okanye umntu othile ebandleni, ithabatha abantu abathathu. Abantu abathathu baya kuza baze bathi, ngqina umlomo wamabini okanye amathathu amangqina, yiza uxelele umalusi ukuba kukho isikhalazo ngakwidikoni. Emva koko ukuba kukho isikhalazo ngakwidikoni, idikoni asiyo indoda elulungisa egqibeleleyo indoda, kufuneka abambe isikhundla sobudikoni emsulwa kuze ngoko afumaneke emsulwa. Kwaye ukuba elabandla lifumanisa ukuba eladikoni alibambanga esasikhundla, lifumana abathathu kunye nalo lize lise kumalusi. Eladikoni liyacelwa ukuba lihlale ekhaya ubusuku, aze ngoko umalusi ukusuka eze aze ahlanganise ibandla kunye anikeze isikhalazo. Kwaye ukuba ibandla livotela idikoni ukuba liqhubeke, idikoni liyaqhubekeka. Ukuba livotela ukuba idikoni linqunyanyiswe, linyula idikoni elitsha kwangoba busuku, yabona. Ngoko ke akukho mntu mnye onento yakwenza koku, sisininzi sabantu. Ewe mhlekazi, ukuba amashumi amabini avotela yena aze amashumi amabini anani avote ukuchasene naye, uyahamba okanye ngenye indlela. Yabona, oko kukuthi ligunya lokuzimela geqe kwebandla lasekuhlaleni. Kwaye ngoko ngalinye lamalungu linento yokutsho ebandleni nantoni eyenzekayo ngokungalunganga, ngoko banakho ukuza kanye. Kwaye into ekuphela kwaye abafanele bayenze ukuba phambi koThixo ukuba ngokuqinisekileyo babone ukuba akukho nto ethintela ukuqhubeka kwebandla. Kodwa elizeleyo nelipheleleyo igunya lebandla ngumalusi. Funda oko eBhayibhileni, bona ukuba oko asilolungelelwano lweBhayibhile, injalo ngqo loo nto. Akukho bani ungaphezulu kwendoda enkulu. Andinanto yakwenza noko umzalwana uNeville akwenzayo apha. Oko kuxhomekeke kuni kunye nomzalwane uNeville. Ukuba umzalwane uNeville ufuna ukushumayela imfundiso yobungqina bukaYehova, oko kuxhomekeke kuye nakuni, yabona. Ukuba ufuna ukushumayela nantoni ayifunayo, oko kuphakathi kwenu naye. Yilonto ukuba ebandla imvotela phaya ukuba ashumayele opya oko kulungile oko kuxhomekeke kuye. Into ekuphela kwayo endiyenzayo ukuba sesam nje isakhiwo kwaye ukuba into engenye iyeza leyo efana nokususa umalusi kwaye bafuna ukuthabatha ivoti kokuya aninakubuza idikoni ukwenza loo nto. Niyakuza nibuze mna ndiyakwehla ndize ndithi ukuba nifuna ukususa umalusi ndixeleleni kutheni. Ingaba wenze into ethile? Ewe, simbambile enxelile kanye simbambe esenza oko okanye senza into ethile ebingalunganga. Ingaba ninamangqina amathathu ngayo? Ewe, sinawo. Bona amangqina kumele avavanye ukuqala. Sanukwamkela isityholo nakumdala ngaphandle ingamabini okanye amathathu amangqina. Kwaye makavavanye ngokubhekiselele kumdala. Ngoko kufanele ufunge kuyo okokuba uyibonile uze uyiqondakalise okokuba uyibonile uze emva koko ukuba niyenzile. Ngoko esasona siyakukhalinyelwa ekuhleni okokuba asilunganga. Emva koko bandla nifuna ukumtshintsha umalusi wenu kwaye ukuba ibandla liyavota nixolele nimyeke yaqhubeka okwakaloku nje leyo yindlela efanele ime ngayo. Uyabona oko asiko kungena mkhethe na oko asiyo leyo indlela yokuqhuba ibandla. Oko koko iBhayibhile kutshiloyo asinazibhishophu nabalawuli nazibhodi nanjalo njalo faka lona angene naba negunya elininzi. Akukho mntu unegunya apha kuphela umoya oyingcwele njalo loo nto nguye osusayo kwaye simthabatha yena njengesininzi sabantu indlela abantu abaya ngayo. Kuze emva koko ukuba icala elinye lifuna ukwenza oku lize elinye icala lifuna ukwenza oku ya lize icala liphumelele icala elingaphumelelanga yintoni eliyenzayo malunga nayo lizibandakanye kunye nabo bonke lithi besingalungisanga. Ngoko siya kuqhubekeka kuba umoya oyingcwele wenze olwakhetho. Yabona oko kunjalo ngqo njengeDemocrats neRepublicans oko nje sime njengentando yesininzi njengamaAmerika ukuba iDemocrats zingenile iRepublicans kufanele zityhale kunye nazo iRepublicans phakathi iDemocrats ziyatyhala. Yabona oko nje koko kusenza isizwe nanini sisaphula oko ya saphula intando yesininzi yethu injalo loo nto iDemocrats zithi andizukukwenza nanto iDemocrats ziphumelele. Ngoko siyawo ndingumkhentaka ngokuhlangeneyo siyema kwaye xa sahlukene siyawo. Ngoko ukuba kukhona ntoni engalunganga ebandleni othiya wayazi isiqu esithile okanye umntu othile okanye nantoni ubophelelekile kwaye uya kuphendula phambi koThixo ukuba akuyilungisanga laa nto wena ibandla. Ngokukhumbulani ayikho semagqini am ikwaweni kwaye nantoni engalunganga ebandleni uThixo uya kunenza niphendule ngayo injalo loo nto. Leyo yindlela aqhuba ngalo ibandla lakhe leyo yindlela eyiyo eBhayibhileni olo lulungelelwano eBhayibhileni elo ligunya lokuzimela geqe kwebandla lasekuhlaleni umalusi intloko njalo loo nto. Amen. Ngoku ekuzeni kulona usikelelekileyo umyalezo omdala apha nina ngoku ndifuna nikwazi okuya oku kushicilelo eteyipini khumbulani lo myalezo kwaye ushicilelo lweeteyipu zebandla ulungelelwano nemithetho yebandla ikushicilelo letweyipu oko kungokweBhayibhile asililawuli akukho mntu ophambili hayi sonke siyinto enye kodwa sinomkhokheli lowo umalusi okoko nje ekhokhelwa ngumoya oyingcwele inyaniso konke kulungile. Ngoku ngaphakathi apha kuza kubakho imibuzo eliqela ye kwixesha elizayo abathe banikeza kwaye umzawa uNeville wafaka kunomathotholo ukuba ndiza kuba lapha bhala umbuzo wakho ukuze wena nam singaxambulisana. Niyakuyenza kulungile. Ndiyayazi ndifundise kunyamezelo lwabangcwele ndifundise kobona bongameleyo ubuThixo bukaYesu ndifundisile kukhuseleko lwekholwa kunye nobekelo lwangaphambili nomiselo lwexa elingaphambili kunye nezininzi zezo zinto nto leyo ndiyayazi ebandleni lam ngaba ninzi abangqongqo ngomthetho nto leyo yonke iluke ngokugqibeleleyo ngokuqinisekileyo kodwa ngoku izinto ndingongqongqo ngomthetho nam kwaye ndingumcalvin ndikholelwa nje iBhayibhile yiloo nto kuphela. Ngoku ukuba eminye yaloo mibuzo kwaye ndifundisile kubungqina imizwa nanjalo njalo kwaye zonke ezo zinto ningabe aningqinelananga nazo ke ngobunye bobusuku mhlawumbi masiyenze ingaba ningxame kakhulu ukuba nibuyele phezulu apha masiyenze uLwesithathu ebusuku ngobu busuku bolwesithathu ozayo. Ngoko ndicinga ndinganakho okuya ngoko Sisani umbuzo wenu ngolwesithathu ebusuku. Yibekeni apha eqongeni kwaye umbuzo malunga neBhayibhile kulungile. Koko ndibe ndifundisa kuko ngoku kunye nobusuku bangolwesithathu. Uze emva koko ngecawa elandelayo ngoko. Ndicinga ndifanele ndibe seChicago kakade kwaye ndihamba ukusuka phaya ukuya eMichigan. Inkosi Thandile, ndiyakuba lapha ngolwesithathu ebusuku. Kuzama ukuphendula umbuzo ngokungcono endinokuba nako kwaye ngoku inkosi ibe nenceba ngoku masiqhubudeni intloko zethu nje umzuzu ngoku inkosi esikelelekileyo lena yingqwebo yakho enkulu libandla lakho nguwe inkosi oshukumayo kwaye sifuna ukushukuma njengoko umoya kathixo usishukumisa kwaye siyathandaza ngoku ukuba uya kusisikelela kwaye njengoko siziqhelanisa nalo myalezo size sehlele kwezi zinto zinzulu siyathandaza ukuba umoya oyingcwele uya kuzityhila kuthi njengokuba sinesidingo kuba sikucela oko egameni lakhe amen ngoko undi le ncwadi yamaHebhere ndiyixabise njengenye yezinkulu iincwadi kamvana ingaba ndine ukuya phesheya kweelwandle nto leyo yokuba ukuba uThixo uyayivumela ndiyakuyenza kwamsinyana ndifanele ndiye eAfrika ngokombono ndicinga ndisayi kuphumelela kangako kwimihlangano yam ndide ndiye eAfrika kwaye ndizalisekise laa mbono ngoku ngoko oko kungaba ngexesha elithile elizayo kule nto asahlobo izayo kodwa phakathi kwela xesha ndithanda ukuthabatha engenye incwadi kwincwadi yamaHebhere leyo isahluko seshumi elinane samaHebhere ndize ndihlale malunga neveki kwesiya sahluko seshumi elinane kwaye ndithabathe nganye yeziyampawu zemvelo okanye izimilo ndize ndikhuphe iimpawu zemvelo zabo yabona ngokholo uNowa emva koko ndithabathe ubomi bukaNowa ngokholo uAbraham emva koko ndithabathe ubomi bukaAbraham ngokholo uAbheli emva koko ndithabathe ubomi bukaAbheli yabona ndize ndizise oko ezantsi ndingakuthanda oko oko ya kuya kuba banjalo sithabatha iBhayibhile yonke ngoko kwaye emva koko siya kuzama okuya mhlawumbi ngesithi iveki okanye ishumi leentsuku zemihlangano nje umhlangano omnye kanye emva komnye kokufana nemvuselelo ngaxesha lithile ukugqitha ngeeholide zeChristmas okanye into ethile efana naleyo inkosi ithandile ngoku kwisahluko sesixhenxe sencwadi yamaHebhere sihlangane nesi similo sikhulu ngubani ongandixelelayo yayingubani igama lakhe uMelkizedeki ngoku yayingubani lo Melkizedeki waye engumbingeleli wothixo senyangweni waye ngukumkani weSalem nto leyo yayingukumkani weYerusalem wayengenaye namnye uyise okanye wayengenaye namnye unina wayengenaxesha wakhe wazalwa ngalo okanye akasayi kuba naxesha ayakuthi afe ngalo ngoku siyafumanisa ukuba oko kufanele ibe ngunaphakade siyafumanisa ukuba igama ixesha elide lithetha isithuba sexesha ingaba nisakukhumbula okuya isithuba sexesha lixesha elide nexesha elide kwaye ixesha elide liyangqinelwa amatyeli amaninzi eBhayibhileni nje ngesithuba sexesha kodwa unaphakade kwaye linye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade esilifumanayo ingaba kunjalo uThixo unoba bomi bungunaphakade yedwa ingaba injalo lunye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade akukho gama linjengesohlwayo esingunaphakade kuba ukuba kufanele wohlwaywe ngonaphakade kufanele ube nobomi obungunaphakade ukuze wohlwaywe naphakade kufanele ube nonapha kwaye ukuba unobomi obungunaphakade akunakohlwayo uyabona ukuba unona phakade lowo wevayo amazwi am kwaye akholelwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade ingaba injalo ubomi obungunaphakade ngokuba ukholo kulungile ukuba unobomi obungunaphakade akunakugwetywa ngokuba unobomi obungunaphakade ke ngoko ukuba uza kuva ubunzima esogweni ixesha elide kufanele ube nobomi obungunaphakade kodwa ngoku ndiyakholelwa ukuba iBhayibhile ifundisa ngesihoko senene esivuthayo iBhayibhile ifundisa oko ukuba izono nokunendawo kuyakohlwana ixesha elide oko asingonaphakade ngoku oko mhlawumbi kokweshumi lezigidi zesigidi zeminyaka ingaba ngamakhulu ezigidi zezigidi zeminyaka kodwa ngexesha elithile ifanele ibe nesiphelo kuba yonke into enesiqalo inesiphelo zezo zinto ezingenasiqalo ayinasiphelo niyakhumbula esasifundo ngoku indlela esibuyele ngayo emva saza safumaniswa ukuba yonke into enesiqalo yayigqwethekile yabona ugqwetheko lweyona nto kwaye ekugqibeleni ibuyela emva kunaphakade kuzemva koko sonke isihoko konke ukuva ubunzima kunye nayo yonke inkumbulo yoku ya iyakunyamalala ngonaphakade yonke into eqalayo iyaphela kwaye lo Melkisedeke yayingengoyesu kuba wayenguThixo wayeyintoni eyenza uYesu noThixo bahluke kokuba uYesu wayengumnquba wathi uThixo wahlala kuwo yabona ngoku uMelkisedeke uYesu wayenoyise kwakunye nonina kwaye le ndoda ayizange yaba nayise okanye nina uYesu wayenesiqalo sobomi kwaye wayenesiphelo sobomi le ndoda yayingenayise ingenanina ingenasiqalo samihla okanye siphelo sabomi kodwa yayingumntu okwamnye yayikho uMelkisedeke noYesu wayemnye kodwa uYesu yayingumzimba wasemhlabeni ozelweyo kwaye wafaniswa nesono umzimba wakhe uThixo unyana wakhe yena ozelweyo kwaye wafaniswa nesono ukuze asuse ulwamvila lokufa ukuhlawula intlawulelo kwaye amkele oonyana neentombi kuye niyayifumana eso sisizathu sokuba abe nesiqalo abe nesiphelo kodwa lo mzimba ogqibeleleyo ekukhumbuleni nje njengesinyaniso sovuko lwethu uThixo akayikuwuvumela laa mzimba ungcwele ukuba ubone ukubona ngokuba wawudala yena ngokwakhe waza wawuzisa waza wawuvusa waza wawubeka ngasekunene kwakhe kwaye namhlanje umoya oyingcwele owavusa laa mzimba ulapha ebandleni malibongwe igama lenkosi kunye nokubonisa imimangaliso ekwaminye namandla kwaye ngenye imini lo moya oyingcwele osebandleni uya kukhwaza kwaye uya kufunqula kwaye uzamkelele kwesi simo somzimba ohleli ngasekunene kobungangamsha bukathixo ukwenzela izingcengezo thina bona kwaye ngako okuya sikuthintelwe ngokugqibeleleyo esonweni hayi ukuba soni kodwa sithintelwe esonweni ebukhoneni bukathixo kuba kukho idini elophayo limi phakathi kwam nothixo phakathi kwakho nothixo eso sisizathu awathi umntu ozelwe nguthixo akasenzi isono akanakona kuba ukuba uzelwe ngokutsha kwa umoya oyingcwele owaphila kulaa mzimba uphila kuwe kwaye awunakona idini lileli phambi kwakhe ngoko ukuba uyenza ngabom ibonakalisa ukuba kukwazeki kuwe ukuba ube kulaa mzimba amen elo livangeli nali yalona ngoko ke niyabona ayingquzulani nazinye izibhalo ihlanganisa izibhalo kunye yabona ayinakwenzeka kwabo bathi bakhanyisele phaya lapho siya kufumana imibuzo yam kuba nje ukufumana yona leyo yintlela esiyifunayo ngokuqaphelani akukwazeki ukuba abo bakhe bakhanyiselwa baqeqe ukuba bazihlaziyele kwakhona kwinguquko ukubona ukuba bambethela unyana kathixo ngokutsha nokumenza yena nokumhlazisa yena ekuhleni babengenakho ukuyenza emva koko uyaqhubeka uye ngaphaya kumahebhere ishumi apho itshoyo phaya ukuba sithi sone ngabom emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso kwaye yintoni isono ukungakholwa ukuba ubona umoya ingcwele ngobom esenza ezi zinto athe wazenza kanye apha ngale ntsasa uze ubone ukuba uKristu uvukile ekufeni kwaye uyaphila ebandleni lakhe naphakathi kwabantu bakhe uze uyale ngabom akukwazeki ukuba ungaze uze kuThixo kuba wanyelise umoya oyingcwele uYesu watsho izinto ezikwani xana wayesenza imimangaliso bathi kutheni ungubhelezabhule ungumvumisi ungumtyholi uYesu waphenduka waza wathi ndiyakunixolela ngoko kodwa xana umoya oyingcwele ufika uze uyenze ukuthetha igama kuchasene naye akusukuze kuxoleleke kweli hlabathi okanye kwihlabathi elizayo ngokuba nibize umoya kathixo wawukuye umoya ongcolileyo ngoko ukuba sithi sone ngabom ukuba siyona ukungakholwa ngabom Hayi emveni kokwamkela inyaniso, besizelwe ngokutsha, besingenakho ukona ngoko. Umuni akanakwenza esingaxole. UmKristu akanakwenza esingaxolelekiyo isono. Akanakusenza ngongenabuThixo okwenzayo oko. Likholwa elizenzisayo. Hayi ikholwa. Abo rabi bamayuda, oh, bacinga babelukhuni kwaye babe needDs neePhDs, bacinga babeyithungele yonke engxoweni. Kodwa babengabona boni. Oh, babe nokuba wawungena kubeka sanda kubomi babo, babecocekile, beziphethe kakuhle kwaye belungile ngalaa ndlela. Kodwa babengabangakholwayo. Kwaye uthabatha igama isono uze ufumanise oko likuthethayo. Igama isono lithetha ukungakholwa. Mabini kuphela maqela, oko kukuthi ikholwa okanye ongakholwayo, oko kukuthi umntu ogwetyelweyo okanye umoni. Yiloo nto ukuba ungongakholwayo ungumoni, akhathaliseki ulungile kangakanani, uya kangakanani ecaweni okanye nkqunu. Ukuba ungumshumayeli usengongakholwayo. Abo bafarisi babengabashumayeli kwaye babengabangakholwayo kwaye basesihogweni namhlanje ngaloo nto. Nje ukuba ngabenkolo njengoko babenako, beneentlonelo kodwa babengamkholelo kwaye bambiza umtyuli baze baliphikisa ilizwi lakhe. Kwaye abanye babo bathi, ukuba wena unguye ngoku, yehla emnqamlezweni, yenza umangaliso, masikubone wenza. Omnye wambetha entloko ngentonga waze wathi, profeta, uze usixelele ngubani ukubethileyo, wena mprofeti, kwaye siya kukukholelwa. Yabona, abangakholwayo babezenzisa ukukholwa ukuba babengamakholwa, kodwa babengabangakholwayo, abangahlaziyekanga, bohlukaniswa. Nakubeni babenyulu kwaye beneentlonelo, noko yinto enye emileyo namhlanje. Amadoda nabafazi banokuya ecaweni baze babe nobuso obude kwaye bahlonele kangangokuba banokuba nako, kwaye bangaze baxoke babe baze bazame ukuphila inkolo yabo ngokungcono abanokuba nako. Kodwa ngaphandle kokuba bangamakholwa balahlekile. Ke akukho mkrwelo ukuba ngowomthetho ongqongqo eBhayibhileni. UbuCalvin lo ubabalo koko uThixo akwenzele kona kwaye imisebenzi koko wena ukwenzelwa uThixo yahlukene ngokupheleleyo. Ukuba uyeka ukuxoka, uyeka ukutshaya, uyeka ukuba, uyeka ukukrexeza, uyeka konke, wenza yonke into, ugcina imithetho uze uye ecaweni, ubhaptizwe qho ngecawe, uthabathwa umthendeleko, uhlambe iinyawo zabangcwele, wenze yonke into, uphilise abagulayo kwaye wenze zonke ezi zingezinye izinto, ngaphandle kokuba uzalwe ngomoya kaThixo wanyuliwe, ulahlekile. Asingulowo ufunayo okanye lowo ubalekayo, kodwa nguThixo obonakalisa inceba. UEsau wazama ukungcono kwakhe ukuba ngumKristu kwaye zange yakwazi. IBhayibhile yathi walila kabuhlungu efuna indawo yokuguquka kwaye akabanga nakuyifumana. Ngaphambi kokuba azalwe, uThixo wamgweba kuba wayeyazi wayengunomaqhingana obolileyo entliziyweni yakhe. UThixo ngolwazi lwangaphambili wayazi, wathi ndiyamthanda uYakobe kwaye ndimthile uEsau. Kwaye uEsau wakhangeleka njengenene, wahlala endlwini ekhathalele utata wakhe omdala weimfama esondla iinkomo kunye nento yonke. Wayeyinkwenkwe elungileyo, kwaye uYakobe wayeyinkwenkwe kamama endala encinci isisi engumbalisi mabali. Yiloo nto wayiyo, fanele uyivume loo nto. IBhayibhile iyavuma, iyayizisa. Esihle enyuka esenza yonke into kwaye umama ejinga kumama. Kodwa noko uYakobe kunye nawo onke amahla ndinyuka akhe neendlela zakhe zobusisi wayenayo intlonipho koobabuzibulo. Lowo ngundoqo. UEsau wayelinene ngokuphindiweyo kuYakobe ukuba bekufanele simgwebe namhlanje ukuba lilungu lebandla lethu. Beniya kuthabatha uEsau iwaka kwisinye ukuba beningamazi yena. Kodwa uThixo wathabatha uYakobe. Ubuya kwenza ntoni ngengcwele uPawulos ukuba wayefuna ukuba ngumlungiseleli? Elincinci elinempumlo yegoso iYuda, kwaye umlomo wakhe ume emacaleni eqhubeka enochuku kwaye nendlela ezilichitha ngayo ibandla. Uza kwenza yonke into. Ubungacinga wenza isono esingaxolelekiyo, kodwa uThixo wathi ngumkhonzi wam. UThixo uthabatha amadoda aze awenze ahluke, hayi amadoda athabatha uThixo aze abe ngawahlukileyo. UThixo uthabatha indoda aze ayenze yahluke. Asikuko oko ukwenzayo, oko uya kukwenza, oko ukucingayo, koko uThixo akwenzayo. Nantsoke, kwaye elo libali. Ngoko lo Melkisedeke mkhulu, elinjani ibali kuye apha? sifuna ukufunda intwana nje uhlobo lwe kuye kwafuneka sidlule kuyo ngokukhawuleza kakhulu. Sakuqalisa emva apha kwindawo ethile yesibhalo kwaye sakuqalisa malunga nomqolo weshumi nesihlanu. Kwaze kusamele ekuhleni ngakumbi ukuba kuya ngako okuya ngokufana noMelkisedeke kuvele omnye umbingeleli. Ngo uMelkisedeke yayingumbingeleli yayinguye naku awayekuko. Siyafumanisa ukuba uThixo ekuqaleke wayengumthombo omkhulu kamoya. Ingaba injalo, wayengenandawo yakuzalelwa, wayengenandawo yakufela, wayengenasiqalo samihla, wayengenasiphelo saminyaka, wayengunaphakade njengokuba unaphakade engunaphakade. Kazange wazalwa, kazange wafa, kwaye phaya siyafumanisa ukuba wayenezinto ezahlukeneyo ezisixhenxe zikamoya. Ingaba oko kunjalo, iBhayibhile itshilo kwisityhilelo ukuba oomoya abasixhenxe phambi kwetrone kaThixo. Ingaba injalo, isixhenxe, iintlobo ngeentlobo, umoya osixhenxe siyafumanisa. Kukho imibala yesixhenxe, kukho izigaba zebandla ezisixhenxe phaya. Oh, iyaqhubeka nje. Isixhenxe kukuphelela, kwaye uThixo wayephelele, kwaye oomoya abasixhenxe, kwaye abo moya babegqibelele. Okuqala yayingumbala ubomvu, uthando olugqibeleleyo, intlangulo, kwaye indlela ukuba besinexesha lokunika loo mibala size sibonise ukuba ngamnye waloo mibala umele ubunyulo bukaThixo. Amen.
Those colors are seven natural colors.
Loo mibala kukho imibala yendalo esixhenxe. Loo mibala imele ubunyulo bukaThixo, kwaye loo mibala imele iinjongo zikaThixo, ukuziphatha kukaThixo. Loo mibala isixhenxe imele izigaba ezisixhenxe zebandla, iinkwenkwezi ezisixhenxe, iingelosi ezisixhenxe, konke ngesibhalo, abalungiselela abasixhenxe, abathunywa abasixhenxe, imiyalezo esixhenxe, konke kwizixhenxe, iintsuku ezisixhenxe, iintsuku ezintandathu, kwaye olwesixhenxe yisabatha, kugqibelela, phelela. Oh, intle ukuba nje besinexesha lokomba uyo size siyikhuphe loo mibala. Thabatha umbala obomvu, sithabatha umbala wokuqala, ubomvu. Yintoni ubomvu? Ubomvu ngumqondiso wengozi, ubomvu ngumqondiso wentlanguzo, kwaye ujonga kubomvu ngobomvu. Yintoni umbala oyiyo? Ngumhlophe. Ichanekile loo nto. Ke xa igazi elibomvu laphalazwayo ukugquma isono esibomvu, uThixo ejonge ngegazi elibomvu wajonga kwisono esibomvu siba mhlophe, ikholwa linakona ngokuqinisekileyo. Hayi, imbewu kaThixo, iintsikelelo zikaThixo zihlala kulo. UThixo akanakubona nto kuphela igazi lonyana wakhe. Akukhathaliseki yintoni esebandleni lakhe, iyintoni uThixo akayiboni ngokuba uYesu wenza ungcangcezelo. Okoko umbingeleli omkhulu, akukho ndlela kuye yokuba one xana elinjeya idini lilele phaya ngenxa yakhe ngolwahlobo ngokuqinisekileyo. Hayi, kwaye ngoku ukuba uthi kuhle, oko kundinika ithuba elihle ngoko. Oko kubonisa akulunganga. Uya kukuxabisa okuya, uya kulithanda ukuba ungumKristu wenene, ukuya kwindawo apho isono siya kukungcungcuthekisa de ungabi nakusenza, kuba imbewu kaThixo ihleli kuye, kwaye akanakona. IBhayibhile yathi owakhe wahlanjululwa ngegazi likaYesu akanamnqweno wesono. Ukuba unomnqweno, intliziyo yakho ayilunganga mayela noThixo. Ngoku uya kukwenza okungalunganga, kodwa akukwenzi ngabom. Uyabona, ubanjisiwe, kwaye nantoni obanjiswe kuyo okanye wenze into obungajonganga kuyenza ayisosono kwakaloku nje. Uya kuguquka ngomzuzu ubona ukuba akulungisanga, uya kuphethuka ngokukhawuleza uthi, andibhekiselelanga, andikubonanga okuya. Uya kuthoka kubo bonke ubomi bakho. Indoda ayifuni kuba njalo. Eso sisizathu sokuba siziziyatha kangako kwaye sisebumnyameni kangako ezantsi apha emhlabeni. Okokuba kukho isingcangcezelo segazi esenzelwe thina lonke ixesha ukusigcina sigqunyiwe, kuba impaza yam yokuqala esihlangene ngoku naliya uluvo lwakho lobungqongqo ngomthetho. Oh, iyayazi ntoni, laa mfazi wayengcwalisiwe kodwa makabonge uThixo wenze okungalunganga. Ndiyayazi ukrheqile, oko kuphosakele, akakreqanga, wenze impazamo. Ukuba uyenze ngabom, ngoko ebengalunganga indawo yokuqala. Ukuba ebengabhekiselelanga ekuyenzeni, kwaye uhamba phambi kwebandla elingcwele likaThixo aze ayihlambulule aze athi, ndonile kwaye ndixolele, ubophelelekile ukuba uyenze. Akuyenzi entliziyweni yakho, Ngoko ufanele uye esiguqweni wena, inyaniso. Nabiya ubungcwele benene ebandleni. Nabiya ubungcwele obenene. Ubungcwele hayi obakho, kodwa obukaKristu. Andinabungcwele bokubuzisa kuye, kodwa ndithembele kobakhe, ubabalo lakhe. Kwaye ndinalo enhliziyweni yam. Ndinendingalifanelanga. Akukho nto endinokuyenza yokuba ndiyifanele. Kodwa ngobabalo lakhe wandibiza kwaye wandimema ukuba ndize. Kwaye ndajonga kuye waza yena wathabatha umnqweno wawususa kum. Ndenza amawaka empazamo kwinyanga nganye, kwinyaka ngamnye. Ngokuqinisekileyo ndiyazenza. Kodwa xana ndibona ndonile, ndithi, Thixo bendingabhekiselelanga ekuyenzeni. Uyayazi intliziyo yam. Bendingabhekiselanga ekwenzeni oku, ya. Bendibanjisiwe koku, ya. Bendingabhekiselanga ekuyenzeni. Ndixolele, Nkosi. Ukuba ndenze okungalunganga kumzalwane wam, ndithi, mzalwane, xolele. Bendingabhekiselanga ekukwenzeni oku, ya. Ngokuqinisekileyo, Thixo uyayazi intliziyo yam. Oh, nantsolo. Kukho idini legazi. Nango amandla evangeli. Eli bandla lingcwele liqhubeka. Hayi ngokuba into ethile oyenzileyo. Yinto ethile ongenanto yakwenza nayo. Nasiya isicama kushe. Ngoko lo Melkitsedeke, xana yena esiza. Ndifuna ukunixelela enye into. Nake nayithabatha ingceba yeglasi embombo ntathu. Thabatha ingceba yeglasi embombo ntathu. Uze uyibeke ukuze ilanga libe nokuyichana. Iya kuvelisa imibala esixhenxe egqibeleleyo. Ingceba yeglasi embombo ntathu iya kuvelisa umnyama. Oko kunjalo ngqo. Ngoku, ukuba besinexesha, besiya kuya kokuya. Isithathu. Sizisa ingqibelelo, yise nyana moya oyingcwele, ugwetyelwe, ungcwaliseke, ubhaptizo lomoya oyingcwele. Nantso, ingqibelelo iza ngesithathu, uThixo phezu komntu, uThixo emntwini obizwa Yesu, uThixo ebandleni, emva koko ingqibelelo. Indoda yona oko nje uThixo wayephezulu apho kwintsika yomlilo. UThixo, umntu wona gxebe, phambi koThixo, oko nje uThixo wayekwintsika yomlilo. Ngokuba wayesisidalwa esiyinqama, igazi lesilwanyana lalilele phambi kwakhe. Emva koko, imvana kaThixo yeza, inyathelo lesibili elicacileyo likaThixo, uThixo okwamnye, esinye isikhundla. Kuze emva koko lo Thixo wayekuKristu yayinguThixo okwamnye owaye kwintsika yomlilo. Kwaye uThixo okwamnye wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. Kwaze emva koko umntu wahlekisa ngaye. Kwakusaphendulwa ngaloo nto. Kwakungekho gazi liphalaziweyo okwangoko. Njalo loo nto. UYesu wathi, ndiyakunixolela. Kodwa ngoko lowa ukwamnye wayeyinyama waba kwintsika yomlilo kwakhona. Ndiphuma kuThixo ndibuyela kuThixo. Naku sifumana uPaulos ehlangana naye endleleni eya ezantsi eDamasko, laa ntsika yomlilo ikwanye. Sifumana uPetros ehlangana naye ejele, laa ntsika yomlilo ikwanye ngokuqinisekileyo. Kwaye siyambona namhlanje phakathi kwethu intsika yomlilo ekwanye. Kodwa ingqibelelo ifikile endaweni yokokuba umntu osembindini ngoku ukuba kuyenzeka kubekho umyuda apha. Kanye umntu othile oyiqondayo iTestamente endala, ndiqondakalise, mandikubonise. Andinayo iTestamente endala kum kanye ngoku, lena iTestamente entsha. Kodwa ekunikelweni kwesonga sasetempileni kwisitya sekosha, kwidini lamayuda ekucocweni kweminquba. Buza nawuphi umyuda, ngaloo maqhekeza amathathu esonga, iqhekeza eliphakathi laliqhekezwa, lowa yayinguKristu. Iqhekeza eliphakathi laliqhekezwa, uKristu elisembindini labonisa ukuba kufanele kubekho ukuqhekezwa ndaweni ithile ukwenzela intlangulo. Kwaye elaqhekeza lalibalelwa intlangulo kwisonga sekosha. Kwaye nanku yena apha, kwaye ngobu busuku xana sithabatha umthendeleko siqhekeza isonga sekosha kuba sona singumzimba kaKristu. Kwaye yena waqhekezwa eCalvary ukuba abe sisicama kushelo sezono zethu. Okokuba ngobulungisa bakhe, sibe nokuba bobulungisa bakhe. Ukuba yena waba sisono sethu ukuze sibe nokuba bobulungisa bakhe. Mzalwane, olo lubabalo olunyulu ngokuqinisekileyo. Akukho ndlela nayiphi engenye indlela onokuyithethelela. Ngoku, lo Melkitsedeke, lo mntu mkhulu okwahlanganwa naye ebandleni, wahlawula, uAbraham wahlawula ezishumi kuye, inkulu kangakanani indoda wayefanele waye eyiyo. Ngoku qaphela, ngokukhawuleza, owenziwa hayi emva komthetho we imimiselo yenyama, Ngoku yabona la mthetho unqonqo. Umthetho wathi uze ungabulali, uze ungaqexesi, uze ungebi. UYesu waphethuka wathi kuthiwe ngamanyange uze ungabulali. Kodwa mna ndithi nabani osukuba enomsindo kakumzalwana wakhe ngaphandle kwesizathu uselebulele. Kwathiwe kumanyange uze ungaqexesi. Kodwa mna ndithi kuni nabani osukuba ejonga umfazi amkhanuke selemkrexezile entliziyweni yakhe. Nantsolo oko kufanele kufundisa abafazi indlela yokunxiba, indlela yokwenza okulungileyo. Unxiba ngokungalunganga uze ubangele amadoda akujonge ngendlela engalunganga, unetyala lokukrexeza nje into ekwanye njengokwenza isenzo. UYesu watsho njalo. Kwaye nina bantu kunye nale misindo yesarha yesisabile abasoloko betsazisa emlonyeni kumntu othile, aninakumelana kunye nezinto ezinjeya. Lumkani, ninetyala ukuba nithetha ilizwi okuchasene nomzalwane elingalunganga. Hayi nje nijikeleza kwaye nikrazula. Akudingeki ukuba ufake imela kumhlana womntu ukuze umbulale. Ungophula isimo sakhe uze umbulale, ubulale impembelelo yakhe, uthethe kuchasene nomalusi wakho apha, utsho into embi malunga naye. Ungaske ke ube umdubule, ubuchaze into ebingalunganga ngaye kuhle, iya kubulala impembelelo yakhe ebantwini kunye nezinto ezinjeya, kwaye unetyala laloo nto oko awakutshoyo uYesu. Ngoku phulaphulani apha oko uPawulos wayezama ukufika kuko apha. Ndiyayithanda le Bhayibhile indala, iyakolula. Jonga, jonga nje apha. Ngoku njengoko sifuna isine iye kuba ibibungqina ukuba inkosi yethu yaphuma kwayo. Linda, ndiyakholwa ndinomnye umqolo apha ebendiza kuwufunda, hayi ezantsi apha kweshumi nesithandathu. Owenziwe hayi ngokomthetho wemiyalelo engeyenyama, oko kungokomthetho. Niyabona, mzalwane, bendingafanelanga, ndiyayazi, kodwa asiyo luthando oluyenzayo. Indlela esigqithe ngayo kuyo ngathi ukuba ndithe kowa malunga nomfazi wam, kulungile, ndindi ndingathanda ukuba nabafazi ababini, ndingathanda ukuyabula nalona ndenze oku phaya. Kodwa ukuba ndiyayenza, umfazi wam uya kundala ngoqhawulo mtshato, kwaye abantwana bam baya, ulungiselelo lwam luya kulahleka. Wena omdaka ubole umhana hanisi, unjalo loo nto. Akumthandi kakuhle indawo yokuqala, oko kunjalo ngqo. Ukuba ubumthanda bekungayi kubakho umthetho malunga nayo. Buya kumthanda nakanjani, kwaye ubuya kunamathela kuye, injalo ngqo loo nto. Kwaye nina abafazi niyakwenza into ekwanye kubayeni benu, injalo loo nto. Ngelinye ixesha abafazi baba yindawo okanye indoda ibona othile uJezebhele omncinci eqatyiwe konke, niyayazi, kwaye uya kujikeleza uwe kuye. Mhlawumbi ube unomfazi olungileyo kuze emva koko uzibize umKristu uhlazo kuwe. Udinga elinye iyeza kule siguqu, injalo loo nto. Kwaye abanye benu, bafazi ndiyabheka-bheka kothile omncinci omdala, umfo enenwele zakhe zityibilikela ezantsi, ivaselina eyaneleyo kuzo zokuba avule umlomo wakhe kuze emva koko wena. Enye encinci endala intombi apha kunekudala, esi ayisosiqhulu kuba ndibhekiselelanga ekuyixeleni njengesiqhulu, kodwa abantu bayayazi ukuba lena ayisondawo yokuqhula. Kodwa intombi endala encinci apha yona kwakukho amakhwenkwe alungileyo apha, amakhwenkwe angamaKristu. Kudala xana ndandiselula apha, sasiqhele ukuba neeklasi zamadoda asematsha, kwaye bendiya kuthetha kubafazi abasebatsha emva kwemini ngecawe malunga nesondo kunye nezinto. Emva koko kwemini ngecawe elandelayo ndithethe kumadoda asematsha ndize ndizame ukufumana ezo zinto zinqandwe. Ethile intombi encinci endala yaqalisa ukuhamba neqonqi ezantsi edolophini otshaya emidiza, kwaye eneflaski epokothweni yakhe, kwaye wayiqhuba encinci imoto engenaphahla apha edolophini. Andizange ndibe nakubona oko eyakubonayo kuyile nkwenkwe. Yayingayi kuza enkonzweni, ibiya kuhlala phaya phandle, imfake enkonzweni khona apha, ize emva koko ihlale phandle phaya ngaphandle emotweni yayo ize ilinde. Ibingayi kungena ebandleni. Ndathi kuye ngenye imini, uhlale eNew Albany, ngathi ndifuna ukubuza into ethile ntombazanana. Yintoni ehlabathini oyibonayo kulaa nkwenkwe? Ngathi into yokuqala ithiye kwale nkolo onayo iyamcekisa uKristu wakho, ayisayi kuze ikwenzele umyeni, iyakwenza umantsheke kakhulu bonke ubomi bakho. Ndaza ndathi kulungile, kukho amahle amakhwenkwe angamaKristu apha onokuhamba nawo, kwaye phaya utata wakho nomama wakho bacekiswe kwayingcinga yakho yokuba uzikhuphe. Kodwa uyazikhupha nakanjani, kwaye ucinga ungomhla oneshumele nesithandathu. Waqalisa ukukaba ubuso nokuphuma kwaye into yokuqala waya kwiihotele ezisecaleni kwendlela. Umtile ngoku uye kunaphakathi kodwa ngoku wema apho kwaye niyayazi intoni isizathu laa ntombi eyandinika sona emva phaya sokokuba iyayithanda laa nkwenkwe. Yathi unezinjalo ukuba zintle iinyawo ezincinci kwaye unuka kamnandi. Ungafane uyicinge loo nto ukuzifaka isimnukisi kamnandi obo busisi hayi indoda. Jonga ndathi, dade ndingakhetha ukuhamba nenkwenkwe engumkristu enenyawo ngathi yimoto yomdongo kwaye inuke okweqaqa ukuba ngenene ibingumkristu. Injalo loo nto yinyaniso. Ehe, sisizathu ezinjeya ukuba zintle iinyawo kunye nokunuka kamnandi omncinci umhambi hotele yasecaleni kwendlela ekugqibeleni yabonakalisa ubomi bentombi. Ihlazo, ukuhlazeka, umtshato ubekekile kodwa ufanele ungene ngokuthandaza nangentlonelo kwaye uthando lwenene ngalamfazi liya kunibophelela kunye naphakade. Okubotshiweyo emhlabeni ndiya kukubopha ezulwini. Xana usihla ngesitshato ngaphaya angaba mdala kwaye abe ngwevu aze ashwabane kodwa uthando olukwalinye obe unalo ngaye xana wayesemtsha umfazi omhle uya kuhlala unalo. Ungaba namaxa agobileyo intloko enempandla kunye nobuso obushwabeneyo kunye na yonke into engenye kodwa yena uya kukuthanda njekukufanaa nowayekwenzayo xana wemayo kunye namaxa abanzi neenwele ezijikojiko ukuba nguThixo ngenene. Kuba ukhangele kwixesha xana uwelele umlambo ngaphaya xana ubuyela emva kwakhona ekubeni ngabafana nabafazi abatsha nihlale kunye ngonaphakade eso sisithembiso sanaphakade sikaThixo. Uthe yena uya kuyenza yena hayi kuphela okuya siza kufika kuyo emzuzwini. Wafunga uya kuyenza. Phulaphulani koku njengoko siqhubeka. Owenziwa ngokomthetho wemimiselo engeyinyama kodwa ngokwamandla ubomi obungenakupheliswa. Ngoku siza kufunda ngokukhawuleza ukuze sibe nokuyifumana kuba ungqina ngokuthi wena ungumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukamelkitsedeke. Oko nje kuya kubakho umbingeleli odingekayo yena uya kuba ngumbingeleli kuba okunene kutshitshiswa umthetho owandulelayo kuswela amandla nokungancedi lutho kwawo kuba umthetho lowo awugqibelelisanga nto. Akunakho, akukhathaliseki nokuba wenza ntoni. Uyeka ukusela, uyeka ukutshaya, uyeka ukuxela ubuxoki, uya enkonzweni uze uzame ukwenza le, uze uzame ukwenza leya, usesenyameni. Oko nje ngumthetho. Umthetho awenzi into egqibelele. Kodwa yintoni eyenza ingqibelelo? UKristu. Uzuko, ndingayeka ukuxoka, ndiyeke ukuba, ndiyeke ukukrexeza, ndiyeke ukuhlafuna icuba, ndiyeke zonke izinto, kwaye futhi ndisesenyameni. UThixo akayamkeli ukuba andinanto yakuyinikela kuye ekugxengxezeni. Kodwa ngomzuzu endibeka izandla zam phezu kwentloko esikelelekileyo yenkosi Yesu ndize ndithi, Nkosi, andilunganga, ungandithabatha njengesicaka sakho, aze uThixo ancamise asuse isono sam, ndima ndigqibelele ebusweni bukaThixo. Injalo loo nto. Kutheni? Andimanga ekufanelekeni kwam, ndime kokwakhe kwaye yena usigqibelelisile ngokuva kwakhe ubunzima negazi lakhe. Ndiyabona lixesha lokuvala kodwa ndifuna ukugqiba ukufunda oku ukuba ndinganako ngokukhawuleza owandulelayo ngenxa yokuswela amandla nokungancedi lutho kwawo. Kodwa umthetho awugqibelelisanga nto kodwa ukungenisa kwelona themba lingcono kwenzile. Yintoni ithemba elingcono? UKristu esisondela ngalo kuye uThixo ngokuba ngako konke ukulunga kwethu nako konke ukulunga kwethu nako konke ukulunga kwethu sisesenyameni kodwa nje ukuba sebukhoneni bukaThixo siqonda ukuba sinakho ukumaphaya kuphela ngemfaneleko zikaYesu Kristu. Ngoko sisondela kuye uThixo ngemfaneleko zonyana wakho. Nkosi, ndiza kuwe ngentliziyo emsulwa egameni lonyana wakho uYesu. Nceda undamke, oh mzalwane, uza ngendlela ephilayo ngoko. Hayi, Nkosi, wena uyayazi ndiyeke ukusela, wena uyayazi ndiphatha umfazi wam kakuhle, wena uyayazi ndenza oku, ndenze oku ya, akunanto yakuyinikeza ngayo. Kuba umthetho wemiyalelo engeyenyama ayinakwenza nto, kuphela ukuziswa kwelinye ithemba elingcono kwenziwe, elo themba elinguKristu. Sinalo njengeankile yomphefumlo liqinile kwaye linqabile. Kaphela kanjalo ngangokuba engamiswanga kungabangakho sifungo isimela bizo ukuba uya kuqaphela apha ikumagama akekeleyo wayenziwe umbingeleli hayi kuphela umbingeleli kodwa wayenziwe umbingeleli ngesifungo hayi ukuqaphela masifumane bonke ububingeleli kuba abo babingeleli abalevi anobulungisa angamalungisa anyanisekileyo amadoda awo babingeleli benziwa ngaphandle kwesifungo wathi nje uThixo ngokohlobo luka Aaron wabenza aba babingeleli behla beza ngezizukulwane baya esikolweni baza bafunda ukuba ngabashumayeli nanjalo njalo beza behla ke uThixo wabenza ababingeleli ngolwahlobo bazenza ababingeleli ngemfundo yabo ngelifa labo nanjalo njalo kodwa le ndoda yenziwa umbingeleli ngesifungo wasithabathayo uThixo kulaphulisisani ngoku benziwa ngaphandle kwesifungo kodwa lona ngesifungo ngalowa wathi kuye inkosi yafunga kwaye ayisayi kuguquka amen wena ngumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkisedeki ngangoko uYesu waba ngummeli wobona ungcono umnqophiso ngokukhawuleza kwaye ngenene baba baninzi ababingeleli ngokuba babengavunyelwa bahlale behleli ngenxa yokufa amawaka aphindwe ngamawaka aphindwe ngamawaka ababingeleli kuba babengenanto kuphela nje kukufa nokufa nezilwelwe nokufa 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 kodwa jonga yena kodwa le ndoda eyintoni indoda uyise ngenxa yokuba ephila ehleli ngonaphakade unobubingeleli obungenakudlula apho ngoko unako nokubasindisa kude kuye kupheleni akhathaliseki kude kangakanani ihleke kangakanani ingakanani ukuba kude yena unakho ukusindisa kude kuye kupheleni abo bazayo kuThixo ngaye hayi ngokubulungisa bakho kodwa kuvumo lwakho yabona abezayo kuThixo ngaye ehlala ehleli nje ukuba abathethelele uphaya kanye okoko esenza izinxenxezo kunjalo umbingeleli omkhulu wabasithi ongcwele ongenabubi ongenabala owahlukileyo kubo wabona othe wenziwa umbingeleli omkhulu ezulwini nantsoko ngoku ukuba ndizama ukumela ityala lam ndiyakoyiswa ukuba ndizama ukuzisa ndithi kuhle utata wam waye eyindoda elungileyo utata wam waye ngumshumayeli kuhle ndibe ndihlala ebandleni ndisalahlekiwe yiyo kodwa le ndoda iyigqibeleleyo uKristu uhleli phaya waye enikezela ngegazi lakhe okoko ngenxa yezono zam nantsoke akadingi awemihla ngemihla njengabaya babingeleli ukunyusa amadini kuqala elezono zakhe kuzemva koko awabantu kuba oku wakenza kwabakanye xana wazinyusa ngokwakhe ngokwedini ngokuqaphela umqolo wokugqibela kuba umthetho umisa abantu babengababingeleli abakhulu benobulwelwe oko koko kungumthetho umthetho ngokwasenyameni ngokwenzayo ngoku inqwenela nje bendineeyure ezimbini kanye apho leyo yindlela umthetho osenza amadoda abengabashumayeli njalo loo nto ngokuba bona bathi kulungile le ndoda inamava esikolo sakwalizwi bendingayi kunanisa ngawam amadala amava asezulwini ngenxa yazo zonke izikolo zakwalizwi ehlabathini ngokuba siye sayifundisa le ndoda ikhethile indoda ezenze ngokwayo andiluthandi olwahlobo ndithanda indoda eyenziwe nguThixo yabona yabona kodwa umthetho usenza ababingeleli umthetho usenza abashumayeli ibandla lamabhapisi bakhupha abashumayeli izandla zizele ngabo banomatshini obakhuphayo amawisile anabo amabhapisi anabo amarhabo nazarene pilgrim holiness pentecost babakhupha ngokukhawuleza kangangokuba benokuba nako njengolawulo olukhulu umatshini omkhulu bame phaya njenge ndasoloko ndisithi ngokuqinisekileyo ndiye ndaba nosizi ngenkukhu efukanywe ngumatshini niyayazi encinci endala inkukhu eqanduselwe phantsi kwematshini yokufukamisa ayiqanduselwanga kakuhle hayi isikhukukazi sifanele siqandusele inkukhu kodwa inkukhu efukanywe ngumatshini xana iphuma yona tsip 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 kwaye ayinamama wokuya kuyabona aliyazi yintoni umama injalo loo nto liyatsipiza lifuna yena kodwa alinaye namnye kodwa inkukhu encinci eqanduselwe phantsi kwesikhukhukazi ngendlela yendalo liyatswina aze umama aphendule injalo loo nto Kwaye ngamanye amaxesha ndicinga malunga nalamava esi sikolo sakwalifi okuphuma phantsi kwesifukamisi eluvi kunye nakwihlabathi lonke kuqandusela abashumayele kangangamawa izifukamisi zobupentekoste nezifukamiso zoburhabe nezifukamiso zamabhaptisi zonke ziyaqandusela awazo amantshontsho ayatseptseptsep aze athethe malunga nesifukamiso awayeqanduselwe kuso kodwa ndiyathanda ukuba notata umama malibongwe igama lenkosi babengekho baninzi abazalwa nam kodwa okwakuphaya yayingabantakwethu amen sinomama othi aphendule xana umama osezulwini ongumama wethu sonke njengesikhukukazi siqokelela amantshontsho aso kwaye siwabizele kuso aze abizelwe kuye sifukama phezu kwamantshontsho aso ke ndiyakufukama njalo phezu kwenu Oh Jerusalem, Jerusalem, koba futhi kangaphi ndinithabatha njengesikhukukazi sisenza kumantshontsho aso koba futhi kangaphi ndibe ndinenza abam kodwa anavuma nibe nazo izikolo zenu zakwalizwi naqandusela ababingeleli benu banifundisa ngokuchasene nam ngoku nishiywe nedwa intshabalalo yenu ileli ngaphambi kwenu ngoku ndithi oko Oh bantu. Koba futhi kangaphi umoya oyingcwele uya kundanda phezu kwenu njengesikhukukazi senza kumantshontsho aso kodwa nifuna indlela yenu niza kuba nayo indlela yenu malunga nayo ngobunye bobu busuku ndingathanda ukushumayela kwi-indlela yakho niyayazi uKhayeni wafuna indlela eyeyakhe umntu ufuna indlela eyeyakhe namhlanje kodwa ikhona indlela ekhangeleka ilungile kodwa isiphelo kukufa okuqaphela ukuya wathi omtsha umnqophiso ndiyakholwa ngoku ukuba hayi bendikwindawo engeyiyo umqolashwa wabina nesibhozo kuba umthetho wenze ababingeleli abakhulu benobulwelwe ke lona ilizwi lesifungo elalikho kwasemthethweni lenza unyana oqhubekekayo ngonaphakade uThixo makabongwe naphakade wonyana oqhubekekayo naphakade ngokohlobo lukamelkisedeke kwaye akazange abe nasiqalo akazange abe nasiphelo kwaye umthetho awunakuvelisa into efana naleyo ngokuba wawungokwasenyameni ibandla alinakuvelisa into efana naleyo amahlelo ngokuba angokwenyama izikolo zakwalizwi azinakuze zivelise nantoni efana naleya zizamile ukufundisa ihlabathi kuyo zizamile ukwenza umbutho kuyo zizamile yonke indlela ehlabathini ukwenza yonke into ebezinokuyenza kwaye zashiya eyona nto ingundoqo kufanele uzalelwe kuyo uThixo ukwenza ube koko ukuko ngokuqinisekileyo hayi ngokuba uyeka oku ngoku amanazarini anifanele ninxibe umsesana aninakunxiba iwotshi kwaye nifanele nibe nezithilethile izinto iingalo zenu zifanele zibe koko ubude imikhono iziketi zakho zifanele zibe bobuya ubude kwaye amadoda awanakuba ngawasezindaweni zokuphumla kwaye abasayi kukubhaptiza ukuba akuyenzi kulungile naku kusiza umkatolika ngaphakathi kwaye baneyabo kwaye naku kusiza amawisile ngaphakathi baneyabo wonke ubani kubo unentonga yokulinganisela ukulinganisela ukuba akuphumeleli kulungile yiloo nto yabona kuze emva koko kodwa eyona nto yenene yile yiyo le akukho nto ezingalweni zam endiyizisayo ngokulula emnqamlezweni wakho ndiyancamathela ow thixo ndize incwelerhekile ndidinga uncedo ow ndiza ngokuthobeka ngenene kristu ndivuma ukuba ndiyonto kwaye akukho nto ngaphakathi kwam ndamkele ow thixo emva koko uThixo uyakwamkela ngoku ungabe akubazi noa ebhece bakho ungabe akuyazi nekofu ukuyahlula kwiimbotyi ezichandekileyo ungayazi ungangayazi ibhotolo yeg ngokwenziwa ngesiqhamo seho isandla sasekunene kwesasekhohlo ayenzi namnye umehluko oko ungakwaziyo inye into ekumele uyazi yokuba uYesu Kristu wathabatha indawo yakho njengomoya kwaye wena uthabatha indawo yakho ukuze ume ebulungiseni bakhe uvuma imihla yonke ukuba akulungisanga kwaye umthande yena ngentliziyo yakho yonke kwaye zonke iinjongo zakho zijoliswe kuye uyakulingena izulu yiloo nto yonke kuyo kuba ubomi obabukuKristu bufanele bube kuwe okanye ulahlekile njengaphambi kokuvala. Ingaba niyakhumbula umnqophiso ongenazixhomekeko awathi uThixo wawenza noAbraham? Yintoni awayenzayo ngolo arhatya xana uThixo wathi makhe ndibone? Xana uAbraham wathi makhe ndibone uza kuyenza njani? Sahloko se-16 ndicinga siso seGenesis, makhe ndibone indlela oza kuyenza ngayo. Wathi yiza apha Abraham, waze wasusa uAbraham wathi yiya kundifumanela inkunzi yegusha, uze uye kundifumanela ibhokwe, uze uye kundifumanela ithokazi lenkomo, kwaye ndifuna uzizise phezulu apha uze wenze idini. Waze wemka uAbraham wafumana igusha kunye nebhokwe kunye nemvana okanye ithokazi lenkomo, waze wazibulala zonke zazilidini elicocekileyo, waze wazicanda kubini, waze wazibeka ngaphandle. Emva koko waya waza wafumana amavukuthu amabini awafaka ngaphakathi. Emva koko uAbraham wagxotha iintaka kuwo elindele uThixo eze. Ngoku Nkosi, nali idini, ndiza kukwenza njani oku? Andiyazi uza kumsindisa njani umntu okuchasene nentando yakhe. Andiyazi wakukwenza njani oku. Ungayenza njani Nkosi? Inkosi yathi, ngoku bukela Abraham, ungumprofeti ngomoya kwaye uyakukuqonda endithetha malunga nako. Ulungile Nkosi, ndifuna ukubona. Ngoku ndiyenza njengomdlalo webali. Ke Abraham, nyuka uze apha ngoku, uze uhlale phantsi apha, uze ugxothe iintaka. Ke waphekuza zonke iintaka wazigxotha lade ilanga laqalisa ukuya kutshona. Kwaye into yokuqala uyayazi, uThixo wehla. Xana wehlayo, uAbraham waqalisa ukozela. Wathi uThixo Abraham, ndiza kukulalisa. Ngoku phulaphulani sihlobo somthetho ongqondo. Yabona uThixo wathabatha uAbraham wamkhuphela ngaphandle emfanekisweni ngokupheleleyo. Akukho nto kwaphela awafanele ayenze kuyo, kwaye leyo yindlela awakufumana ngayo wena. Wena uthe, owu, ndifune uThixo. Akukhange uThixo ufune wena. Akukho mntu onokuza kum ngaphandleni kobawo wam amtsale kuqala. Yabona, uThixo ekhangela wena, hayi wena ukhangela uThixo. Akuzange wayenza, indalo yakho ayilunganga, uyihakho, akwazi namnye umahluko. Hlala nje okweni yehakho, yiloo nto kuphela oyaziyo. Uyayithanda ukusela ibhiya, ukuyiyabula, ubaleke nomfazi wenye indoda kunye nokwenza yonke into onokuyenza bububi ikhangeleka nje ilungile. Oh mzalwane, sinexesha elimnandi, ucinga ilungile kodwa uThixo unkqonkqoze entliziyweni yakho. Nantso into eguqulayo, hayi wena unkqonkqoza kuThixo, uThixo unkqonkqoza kuwe. UAdam akazange anqonkqoze entliziyweni kaThixo, uThixo wanqonkqoza entliziyweni kaAdam. Kwaye wena ungunyana kaAdam, injalo loo nto ngaphambi kokuba uAdam abe ngunyana kaThixo kwakhona, uThixo kwafuneka anqonkqoze entliziyweni yakho. Ngaphambi kokuba ube ngunyana kaThixo, uThixo kufanele anqonkqoze entliziyweni yakho. Ngoko uAbraham waya kulala, kwaye xana waya kulala, yintoni into yokuqala awayibonayo? Obona bubi boyikisayo boyikekayo bumnyama, oko kukufa obuza phezu kwalo lonke uhlanga loluntu. Emva koko wajonga mgama kunokuya, waze wabona umsi, iziko eliqhumayo. Ngaphambi kokuba ufumane ukuqhuma, kufanele ube nomlilo. Eso sisizathu ndikholelwayo esihogweni njengendawo evuthayo. Kulungile, wabonisa wonke kuthi kufanele afe, kwaye wonke kuthi kufanele aye esihogweni ngokuba singaboni. Ngoku kodwa ngaphaya koko wabona okuncinci okumhlophe ukukhanya, kwaye oku kuncinci kumhlophe ukukhanya yintoni ukukhanya? Yayiyintoni okuya kukhanya kumhlophe? Laa ntsika yomlilo eyahamba phambi kwabantwana bakaSrayeli, intsika yomlilo eyahlangana noPawulos endleleni eya ezantsi eDamasko, intsika yomlilo eyathabatha uPetros yamkhupha entolongweni, intsika yomlilo elapha ngobu busuku. Lanaphakade uThixo ngunaphakade, yena ngokwakhe wahamba phakathi kwala madini acandiweyo, obeke emva naphambili kulo ngalinye. Lena indlela endiza kuyenza ngayo Abraham, bukela mna into endiza kuyenza. Ndenza umnqophiso apha, kwaye ndiyakuthabatha isifungo sokuba ngokwembeli ndiyakuvusa umthetheleli. Ndiyakwenza umnqophiso nokufa, kwaye ndiyakukohlwaya ukufa enyameni, ngokuba mna ngokwam ndiyakuza ndikuthathe kona. UAbraham wathi, ngayo imbewu yakho Abraham ndiyakuza, uyakuba nguyise wehlabathi ngayo imbewu yakho, kwaye hayi kuphela wena endenza lo mnqophiso nawe, kodwa imbewu yakho emveni kwakho. Wayazi ukuba wonke ubani ayakuba kuko, hayi bona, kodwa oko ndikwenzayo ndiza kuyenza. Abraham ndamthemba uAdam, kwaye wawophula owakhe baye bonke bayayophula eyabo kodwa ndiyakuwenza lona mesiqi sami bize ndizifunge ndiyakugcina lona amen 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 Intoni esiyenzayo senza umnqophiso ndithi galwane uNeville ngokuqaphela oku nje umzuzu ndithi galwane uNeville ngikuxelele intoni endiyakuyenza ukuba uyakushumayela kude kube ngomso ebusuku kunye nobusuku obulandelayo uqhubeke de kube ngolwesithathu ndiyakushumayela kusuka ngolwesithathu ndiqhubeke de kube ngecawe uyasenza esasivumelwane ewe mhlekazi nansi indlela esiyenza ngayo qhawula kodwa Nanso lowo umnqophiso eMelika indlela esenza ngayo umnqophiso bo bawenza kanjani umnqophiso eJapan senza sithi wenza njena nje waye ndiyakwenza njena nje sithabatha intwanana yetyuwa kuba ityuwa sisongo kwaye sithabatha ityuwa size siyigibisele kumzana uNeville kwaye umzana uNeville uthabatha ityuwa ityuwa ayigibisele kum lowo umnqophiso wabophelelayo wawenza kanjani umnqophiso uDavid Livingstone kunye nontsundu ongumAfrika ukuba aye kumhlaba wakhe waya waza wafumana inkosi awaye nokuthi agqithe kuyo phaya kuze ashumayela ivangeli nokuba enze umsebenzi kwaye bathabatha iglass yewayini nanku umnqophiso kunye nontsundu ongumAfrika baba neglass yewayini kwaye inkosi yontsundu yatsala umthambo wayo yaze yophela kule glass yewayini Waza uDavid Livingstone watsala owakhe umthambo waza ophela kwiglass yewayini bayizamisa uLivingstone wasela isiqingatha sayo nenkosi yontsundu yasela isiqingatha sayo emva koko banika isipho omnye komnye inkosi yontsundu David Livingstone wathi intoni oyifunayo kum yathi lo jazz imhlophe oyinqibileyo ke uLivingstone wakhulula ijazz yakhe waza wayinika inkosi yontsundu yathi Ufuna ntoni? Wathi, la mkhonto wakho undilisekileyo ouphetheyo esandleni sakho. Kuba wayesazi, wayenokungena ngako okuya. Ke, wathabatha la mkhonto, kwaye babe ngabantakwe ngokuba babenze umnqophiso. Kwaye, njengoko waqhubeka, kwaye iintlanga beziya kubaleka ziphume ukuya kumbulala, waphakamisa la mkhonto undilisekileyo. Kwaye xana wakwenzayo, zajonga zaze zathi, oh, asina kumchukumisa la mntu. Ngokuba umntakwe womnqophiso nakubeni emhlophe asizange sambona ngaphambili abazange bazi babentsundu de babona yena abazange bakubona kunjeya ngaphambili kodwa ngumntakwe womnqophiso nomkhondo wenkosi esandleni sakhe onjani ukuba mhle umfanekiso namhlanje wokusela umnqophiso wegazi lenkosi uYesu kunye namandla kamoya oyingcwele phezu kwethu siyaphambili egameni likaYesu kwaye le miqondo siyakulandelana nabo bangabayo umkhondo ondilisekileyo wenkosi jonga indlela oyiyo umnqophiso babe wenza njani kumaxesha asempumalanga babe senza isifungo omnye komnye babe bulala isilo basichande basivule baze bame kanye phakathi amadoda amabini ema phakathi kwaso isilo esicandiweyo baze benze umnqophiso ukubandisilele ukugcina oku ukubandisilele ukwenza oku ngokuba oku nanje mawube njengesisilo sifileyo umzimba wami mawufane nesisilo sifileyo umzimba wami kwaye xana besenza oko bathabatha lo mnqophiso baze beme phakathi koku benze isifungo bathabathe isifungo sokuba bayakuyenza kwaye bakrazule iphepha bobabini kubini baze balinikeze kwenye indoda elinye kwelandelayo ngexesha elithile bayakudibana kwaye mabafe ukufa ukuba basilele ukugcina esasifungo aze abe njengezo zilo zifileyo kulungile uqaphele izilo ezintathu ingqibelele imvana ibhokwe kunye nesithathu sedini eligqibeleleyo yayiyintoni imvana yayiyintoni ivukuthu kwaye ayethetha ntoni amavukuthu amabini amavukuthu amabini ayesenziwa idini losindiso nempiliso kwi-athi ayakungena kuyo uyabona izicamakushelo zazisenziwa zahluke kodwa impiliso yaqhubekeka ngendlela ekwani kwaye laba njalo usindiso ukuqhubekeka ngendlela ekwani amavukuthu amabini ayengahlulwanga kuthetha ayemele kokubini insindiso ngemivumbo yakhe saphiliswa wahlatywa ngenxa yezikreqo zethu ngemivumbo yakhe saphiliswa ayebekwe ecaleni engahlulwanga kodwa umnqophiso icala lesilo sasi isithathu saso canti phakathi niyabona ngoko xana bakwenzayo oko bakrazula baze benza umnqophiso wabo qaphela yintoni uThixo wayexelela uAbraham eCalvary ngokwembewu yakho kuwe kwaphuma uIsaka, kuIsaka kwaphuma nje nanje uYakobe, kuYakobe kwaphuma uYosef, uYosef kwaphuma ukwehla 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 kulandelelana de gqibeleni ngalambe uyobulungisa eyakhe wegqitha nje apha esitsho ukuba inkosi yethu yaphuma kwisizwe esingaziyo. UMoses akazange athethe nokuthetha ngaso, waphuma ububingeleni. Inkosi yethu yaphuma kwisizwe sakwaYuda, hayi kuLevi kuba babengabomthetho ongqongqo ngokwenyama, kodwa inkosi yethu yaphuma koYuda ozuko nantso apho lalenziwe khona idini. Kulapholisisani ngoku njengoko sivala kwaye eCalvary uThixo wehla waze wathabatha umzimba wonyana ongowakhe, wona lowo yena wayehlala kuwo, waza yena wawuqhaqha eCalvary. Ukopha kwakhe ukuhlatywa ukusikwa kunye nomkhonto ungena phaya umkrazula, kwaye igazi lakhe laphokoka waze wathi, bawo esandleni sakho ndiyawunikela umoya wam. Wathokombisa intloko yakhe waze umhlaba washukuma, yaze imibane yadanyaza, zaze iindudumo zadudumo. Thixo wayebhala umnqophiso wakhe wanaphakade, kwaye wathabatha umzimba wakhe ofileyo engcwabeni ngomhla wokuqala evekini, waze wawunyusela phezulu ezulwini, waze wawuhlalisa phaya njengombingeleli omkhulu, njengesikhumbuzo uhleli phaya ugqibelele naphakade. Kwaye wathumela umoya awathi wakukrazula wawukhupha kulaa mzimba kanye emva ezantsi ebandleni, kwaye elabani kuya kufuneka libe nomoya okwamnye owawukulaa mzimba, okanye awusokuze uyondelelane nawo eluvukweni. Loo masuntswana mabini kufuneka ahlangane ngokugqibeleleyo, kwaye ukuba eli bandla aligqibelelanga njengokuchanekileyo umoya okwamnye owawukuKristu, akusokuze uye kuxhwilo. Nanko umnqophiso wanaphakade mzalwana, ufune ngokwakho oko kusentliziyweni yakho, yithande iNkosi, qiniseka ngenene usindisiwe. Sukuthabatha ithuba kulo, uya kungcakaza. Oh, wena thina bantu abangamaMelika siyakuthanda ukungcakaza, kodwa sukungcakaza ngoku ya qiniseka ulungile, hayi ngokuba ujoyine ibandla, kodwa ngokuba uzelwe ngokutsha ngenene uKristu uzile kuwe ngomntu kamoya oyingcwele. Ngoku nje ukuncoma nako njengokuba ndivala, sifanele sivuye kanjani ukubona umoya ongcwele omnye owawukuYesu Kristu kanye phakathi kwethu usenza izinto ezikwazini awazenzayo xana wayelapha emhlabeni. Sifanele sivuye kanjani? Masithandazeni ngoku njengoko siqubuda iintloko zethu. Nkosi, ibe eyimini enkulu nakubeni ndiziva ngolwa hlobo ndisoloko ndisenza, ndiyasilela. Andikwazi kuyiveza kakuhle, Nkosi. Ndiyathandaza ukuba uya kundixolela ngeendlela zam zobuyata. Oh, ndiyazivuma izono zam phambi kwakho, kwaye ndicela inceba ekwazini ukuba kukho umbingeleli omkhulu emile ngaphayanga kwisandla sasekunene sikaThixo emazulwini, ongenziwanga ngokohlobo luka-Aaron emveni kwemithetho nezemithetho nezinto, kodwa wahlaliswa phaya ngenxa yobabalo lukaThixo olwajonga phambili ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, laza landibona mna ezantsi apha ehlabathini, laza lafela izono zam ukuze kubuyiselwe mna ebukumkanini bukaThixo. Ndibulela wena ba ngako oku, kuba lo moya ulawulayo ngoku ebantwini bakho ungunaphakade njengoko uThixo engunaphakade. Ndinikela kubo ubomi obungunaphakade kade ubomi, ubomi obunaphakade, kwaye abasayi kutshabalana, kwaye emgwebeni abasayi kuba phaya, badlulile emgwebeni baye eluzukweni, kwaye ukuba lo mnquba wasemhlabeni uyabhangiswa, sinomnye osele usilindile ngaphaya esiya kuwo. Enkosi kuwe ngoku ya Nkosi. Ndiyathandaza ngoku ukuba kukho ubani apha ngobu busuku ongazange asele elona gazi lenene lomnqophiso, ongayaziyo lithetha ntoni, ongaziyo kuthetha ntoni ukuzalwa ngokutsha, ukuba nobenene ubudlelwane noKristu entliziyweni yabo okanye entliziyweni yakhe, bangabangamkela yena khona ngoku njengoko usilinda kwaye sinikeza eli thuba. Kwaye kulaa mhla siyathandaza ukuba siye sayimela ivangeli kukukhanya okukuko, siyathandaza egameni likaKristu. Yeli xa sineentloko zethu ziqutyudiwe, kungabakho na umntu onokuphakamisela izandla zakho kuKristu aze athi, Kristu kaThixo, ndiba nenceba kum, ndivumele njengesicaka sakho esingafanelekanga, ngoku ndamkele umoya oyingcwele entliziyweni yam, kwaye undinike isiqinisekiso nothando endiludinga ngenene, ukuba akufumananga ungaphakamisa izandla zakho kuye usithi, Nkosi, lona ngumqondiso ukuba ndiyawunqwenela. Ungabeka isandla sakho phezulu. Thixo akusikelele emva phaya nenekazi. Thixo akusikelele apha mhlekazi. Sikelelwa apha mhlekazi. Thixo abe nawe, kulungile oko. Le ndoda ekupheleni apha, Thixo akusikelele mzalwane wam. Kwaye umntu ongomnye nje phambi kokuba sivale nje silinde ithuba elimbalwa. Thixo akusikelele emva phaya nyana. Omnye ongomnye, ngoku ndinqwenela, ndinqwenela, Nkosi Thixo, uyayazi intliziyo yam, uyayazi intoni esengqondweni yam wena. Umoya kaThixo uyakhawuleza kwaye ubukhali kunekrele elintlangothi mbini, lide lihlabe liphumele lahlule umongo wethambo, kwaye ngumcaluli weengcingane zentliziyo. Cinga ngoko, uyazazi ezona ngcinga zakho, izicamango zakho. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, yiba nenceba kumThixo, kanye ngoku ndifuna wena wazi ukuba ndiyayazi ukuba andilungisanga kwaye ndiyakuqonda oko, kodwa ndifuna ukuba ngolungileyo. Kulungile, ngelixa sigcine iintloko zethu ezantsi sithandaza ngoku, cinga nje umzuzu, asifuni kunxama malunga nokuya.
Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from double cure, he swore by it, two immutable things. Saved from wrath and made me pure. While I draw, O Lord.
Oh, Nkosi, siphe njengoku okokuba sonke siyakuqonda ukuba oku kuphefumla sikutsalayo kuyegqitha. Asiyazi imingaphi esinayo phambi kwethu. Konke oko kungoluleko olukhulu lakho luqingqwe nguwe. Oh, yiba nenceba kuthi kunye nakwabo baphakamise izandla zabo, Nkosi. Akukho sidingo sokubachaza, wazi ngamnye kubo, kodwa unikeza nje lo mthandazo wokubangxengxezela. Iyathandaza ukuba wena uyakususa ukugwebeka entliziyweni yabo, uze ubenze baze nokungafihlisi njengoku etroneni. Bahambe ngokuzithemba benyukela etroneni kaThixo, babange ilungelo labo abalinikwe nguThixo. Ubabangele ukuba baphakamise izandla zabo, bebengenakuyenza ngokunokwabo, kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba uyakunikeza oko egameni likaYesu. Amen. Ngoku mnquleni nje yena ngoku. Kwangaphi abaziva ngenene kamnandi ngoku, phakamisani isandla senu nithi, mayibongwe iNkosi, oh, uyamangalisa, oh. Kukho indawo kwithende, ingaba uyayazi, Dade Getty, masiyicule. Kwangaphi abayithandayo la ngoma, ngoku siza kuba nenkonzo yobhaptizo nje emzuzwini. Uza kuba bhaptizo, kulungile. Ulungi, abo bagqatswa bobhaptizo, amadoda aya kuya kweli gumbi, abafazi baye kweli. Ulungi, abo baza kubhaptizelwa kwelisikelelekileyo igama lenkosi yethu. Wonke ubani ngoku.
There's room at the bottom.
Oh, ndiyayithanda la ngoma indala, aniyithandi.
There's room at the fountain for thee. Oh, room, the room, there's plenty of room. There's room at the fountain for thee.
Bo, ngelixa umdala esayokungena ukulungiselela ubhaptizo. Ndingathanda ukucacisa kwisihlwele kwaye ndiyakucela abanye bamadikoni ukuba bangandiva egumbini. Xana belungile, yiza uze kundixelela ukuze ke sibe nokususa imiboko yokuthetha. Sifuna nonke nikubone oku. Imalunga neshumi lemizuzu ubude kwaye ibandla liya kukunqunyanyiswa. Ngoku, ndifuna ukunifundela ezinye zezindilisekileyo izibhalo. Ndifuna ukuzifunda zona kwincwadi yezenzo kwaye ndifuna ukuqalisa kumqolo weshumi elinesibini wesahluko sesibini sezenzo. Ngoku ndifuna niqaphele isahluko seshumi elinesithandathu sikangcwele uLuka okanye sikangcwele uMateyu. Ndiyakholwa yiyo sokuba uYesu wayesuka entabeni. Bona wathi kubafundi bakhe, bathi abantu ndingubani na mna nyana womntu? Kwaye abanye bathi kutheni ungu-Eliya, kwaye abanye batsho ukuba unguye umprofeti, kwaye abanye batsho ukuthi ukoku okanye okunye. Wathi kodwa nina nithi ndingubani? Waze uPetros wathi, wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Njalo loo nto? Wathi uYesu, unoyolo wena Simon Kayona, kuba inyama negazi azikutyhilelanga oku. Akuzange wakufunda kwisikolo sakwalizwi, akuzange wakufunda kona emntwini. Wathi, kodwa ubawo wam osezulwini ukutyhilile oku kuwe. Kwaye ndithi ukuba wena unguPetros, phezu kweli lwalwa ndiyakulakhela ibandla lam. Amasango esoko akasayi kuleyisa lona. Kwaye ndiyakukunika izitixo zobukumkani bezulu. Ingaba injalo? Kwaye oko enisukuba nikukhulula emhlabeni, ndiyakuyikhulula ezulwini. Oko enisukuba nikubopha emhlabeni, ndiyakukubopha ezulwini. Ingaba wayethetha yona? Ebengenakuyitsho ngoku. Njengoko ixesha liqengqeleka ngoku, uPetros wayenazo izitixo zobukumkani. Ngoku, nina bantu bamaKatolika, ningacinga oku yokuba nithi ibandla iKatolika lakhelwe phezu koPetros. Kulungile, siyakufumanisa. Babe nazo izitixo, ibandla iKatolika lisenazo izitixo. Masifumanise oko wakwenzayo uPetros malunga nezitixo. Sibone. Ngoko siyakufumanisa. IBhayibhile yathi kuPetros nakubo abapostile, hambani niye kulo lonke ihlabathi. Nabani nithe nazixolela izono zakhe, kubo zixolele. Nabani nithe nazibamba izono zakhe, kubo zibanjiwe. Ukuze ndibe nokuyitsho okokuba umntu othile angangaqondi endikuthethayo, uYesu wathi kubapostile, nabani ozono nizixolelayo ndiyakuzixolela nam. Kwaye nabani ozono zakhe enithe anazixolela naza nazibamba ngakubo, ndiyakuzigcina nam ngakubo. Oko wakutshoyo uYesu. Qaphela ibandla leKatolika lityhalela ngakokuya. Kodwa masifumanise indlela abayenza ngayo. Emva koko ukuba siyafumanisa indlela abayenza ngayo, ngoko sifanele siyenze ngendlela ekwanye. Ngoku masifumanise. Umhla wePentecost, ibandla lalimiselwe. Bonke babekwigumbi eliphezulu, amadoda aphuma phaya ethetha ngeelwimi ezahlukeneyo. Kutheni? Zonke iilwimi phantsi kwezulu zazimelwe phaya. IsiNgesi sasiphaya naso. Zonke iilwimi phantsi kwezulu kwafuneka zibe phaya, naluphi ulwimi elalithethwa ngalamhla. Iqhubeka apha ize inike iilwimi ezininzi kunye neentlela amaKrete nabahambeli nabangeneleli eburomeni kunye nama-Arabhiya. Kwaye bonke bethetha kwaye bezuki ngoku babengathethi lwimi lungaziwayo, babethetha ngeelwimi ezaziwayo ebantwini. Hayi iilwimi ezingaziwayo, kodwa iilwimi anokuthi nabani aluqonde. Umoni ikholwa linakho ukuva awayekuthetha. Kutheni sisiva ngeelwimi zakwamawethu apho sazalelwa khona? Ngoku qaphela, ngoku umbuzo uYesu. Ngoku abanye banyemba umqolo weshumi elinesibini. Kulungile, bathi ke bonke bakhohlwa baze ekuthandabuzeni bathi omnye komnye, azifuna ukuba yintoni nale nto. Abanye babehlekisa kwaye besithi aba bazele iwayini entsha. Babehlekisa ngabo ngokuba babesenza njani? Babegqadazela njengamadoda anxilileyo. Bethetha bengazi ababekuthetha, kodwa babeshumayela kwintlanganisela ngeentetha ababengazazi, kodwa intlanganisela yazazi. Yabona, kulungile. Abanye bathi bazele iwayini entsha, khangela indlela abenza ngayo. Abanye bahlekisa besithi aba bazele yi, kodwa uPetros qaphela, nkwenkwe, unezitixo. Kodwa uPetros emile kunye nabalishumi elinane waliphakamisa izwi lakhe wathi kubo, "Oku khumbulani, oku kukumiselwa kokuqala kwebandla. Nina madoda akwaYuda kunye nani abemiyo eYerusalema, makwazeke oku kuni niwabekele indlebe amazwi am. Aba abanxelile njengokuba nina niba kunjalo, kuba kuselilixa lesithathu lemini. Izikroxo zazingekavulwa ngoko, yabona. Kodwa oku koko kwathethwayo ngomprofeti uYowe. Uyakuthi kwimihla yokugqibela, utsho uThixo, ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama, phezu konyana benu neentombi zenu, kwaye ziya kuprofeta, kwaye amadodana enu aya kubona imibono, namadoda enu amakhulu aya kuphupha amaphupha. Kwaye kubakhonzi bam nakukhonzazana wam, ndiyakuthulula ngaloo mihla umoya wam, baya kuprofeta. Kwaye ndiyakubonisa izimanga ezulwini phezulu nemiqondiso emhlabeni phantsi. Ngoku nguPetros eshumayela ngoku lowo unezidixo, igazi, umlilo, umphunga womsi. Ilanga liyakujika libe mnyama, inyanga ibe ligazi phambi kwenkulu nebalulekileyo imini yenkosi ize. Kwaye iyakwenzeka okokuba bonke abasuku babelinqula igama lenkosi bosindiswa. Nina madoda akwaSirayeli, waveni la mazwi. UYesu waseNazarete indoda eqondakalisiweyo nguThixo phakathi kwenu ngezimanga nangemimangaliso nomqondiso awayenzayo phakathi kwenu nina ngokwenu nisazi. Thetha ngokohlwaya, wayenezidixo niyayazi. Ma, yena ekubeni ekhutshwe ngecebo elimisiweyo kunye nolwazi lwangaphambili lukaThixo. Nantso, angathini ukuba akhutshwe ngokuba uThixo wamisa ngexa elingaphambili ukuba ibe ngala ndlela, yabona. Ulwazi lukaThixo lwexa elingaphambili. Nje umzuzu, baxelele. Nje bamba umzuzu, de ndigqithe kwesi sibhalo. Nanamthabatha ngezandla ezikhohlakeleyo namlethele emnqamlezweni namsika. Athe uThixo wamvusa ekhulule inimba yokufa ukuba ebengenako ukubanjwa kuko. Kuba uDavide uthi esingisele kuye, ndahlala ndiyibona inkosi kwisandla sasekunene kwaye andiyikushukunyiswa. Ngenxa yoko intliziyo yam inemihlali kwaye ulwimi lwam lenziwa lagcoba ngaphezulu, inyama yam iyakuphumla inethemba. Kuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo, kananjalo akuyi kumnikela oyingcwele wakho ekuboneni ukubona. Ndazisa mna indlela ezam indlela zobomi. Uya kundizalisa ngemihlali nangokubona ubuso bakho. Madoda abazalwana, mandivunyelwe ndithethe kuni ngokuphandle ngomawokhulu uDavide. Wafa wangcwatywa kwaye ingcwaba lakhe likho phakathi kwethu nanamhlanje. Ngoko engumprofeti esazi nokwazi uba uThixo wamfungela isifungo ndisandula ukuyigqiba ukuyishumayela sokokuba ngokweziqhamo zesinqe sakhe uyaku ngokwenyama yakhe uyakuvusa uKristu ahlale etronini yakhe. Nje oko ndigqithileyo ukushumayela, Petros, shumayela into ekwanye. Kwaye uthe ebona oku ngaphambili, umprofeti wakubona ngaphambili, wathetha ngako ukuvuka kukaKristu ukuba umphefumlo wakhe awuzange ushiywe kwelabafileyo nenyama yakhe ingabonanga kubola. Lo Yesu uThixo wamvusa esingamangqina ako oko thina sonke, ephakanyisiwe ngoko kwaye isandla sasekunene, ekubeni engakwisandla sasekunene, ephakanyisiwe ezulwini, elamkele likabawo edinga lomoya oyingcwele, yena wathulula oku nikubonayo kwaye nikuvayo. Kuba uDavide enganyukanga waya ezulwini, umprofeti, kodwa wathi ngokwakhe, "Yathi inkosi enkosini yam, hlala ngasekunene kwam, ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo senyawo zakho." Koko phulaphula koko, mayazi oqinisekileyo yonke indlu kaSirayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu kwayena lo Yesu nina enambethelelayo emnqamlezweni. Oko kufanele kuyilungise, akufanelanga. Ngoku xana bakuva oku bona abona, bahlabeka ezintliziyweni zabo bathi kuPetros, "Madoda, nakuPetros, nakubo bonke abapostile, madoda nani bazalwane, sithini na? Kulungile, nantsi yintoni anayo isidixo. Isidixo sasebukumkanini. Buphi ubukumkani? Bungaphakathi kuni, injalo loo nto. Umoya oyingcwele bubukumkani bukaThixo, siyayazi. Sizelelwe ebukumkanini nje ngamalungu nabameli. Jonga, yena unezidixo kwicala lakhe. Yintoni aza kuyenza ngazo? Eli lityeli lokuqala, isango lalikhe lavulwa. Ngoku umbuzo ubuza umshumayeli, ityeli lokuqala, lo unezidixo. Ndiyakholwa ukuba wathi, "Yimani ngentloko yenu." Oko bekuya kuba sesikweni. Nantoni eniyibophayo emhlabeni ndiyakuyibopha ezulwini. Kulungile. Nantoni oyitshoyo ndiza kutsho into ekwanye. Unezidixo. Kulungile. Bafaka isidixo elucangweni. Yintoni oyenzayo? Madoda nani bazalwane, sithini na ke? Ngoku xana bakuvayo oku bahlabeka entliziyweni yabo baze bathi, "Madoda nani bazalwane." UPetros wathi kubo, "Guqukani nize nibhaphizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe isono, naye niya kusamkela isipho somoya oyingcwele. bayidinga likunye nakubantwana benu nakwabo bakude nakubo bonke abakude eya kuthi inkosi uThixo wethu ibabize. Oko kwayigqiba naphakade, akukho mntu wakhe nakweliphi ixesha onokuze aphikise okuya. Ibandla ekatolike leza endaweni yokuntywilisela baphehlelela, endaweni yokusebenzisa igama likaYesu bathabatha yisenyana nomoya oyingcwele. Zange kwafundiswa eBhayibhileni. Wonke umntu kusuka ngela xesha ukuqhubeka wayebhaptizwa ngokuntywiliselwa egameni likaYesu Kristu, kwaye abanye baye bantywiliselwa nguYohane umbhaptizi owabhaptiza uYesu, kwaye uPawulos wabaxelela ukuba babengenakwamkela umoya oyingcwele ngolwa hlobo. Kwafuneka babuyele emva baze baphindwe ukubhaptizwa kwakhona egameni likaYesu phambi kokuba babe nokufumana umoya oyingcwele. Bangaphi abakwaziyo oko sisibhalo, izenzo sahluko seshumi elinethoba nantsolo, kuba ubukumkani bezulu babutywiniwe nakweyiphi indlela engenye ngesifungo ngoYesu Kristu okokuba oko kuyakuba ngokusesikweni ezulwini. Kuqukani nize nibhaptizelwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu kuze nixolelwe izono zenu, niyakwamkela isipho sikamoya oyingcwele, kuba idinga likuni nakubantwana benu kubo abo abakude nakwabo esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Amen. Masithandazeni. Bawothixo, ngobu busuku amakhulu alishumi elinesithoba kunye nento eminyaka igqithile, nangoko ukunyaniseka nokuthembeka kweentliziyo zabantu zisakhalela uThixo njengabantwana bekhalela ubisi lebele likamama wabo. Ndiyakuthanda wena Nkosi, asinakuphila ngaphandle kwakho. Njengoko uDavide wathi, umphefumlo wam unqanelwe wena njengebhada litsalela emfuleni wamanzi, kufanele libe nawo okanye life. Kwaye bawo sirhugule ukunqumla ezibhalweni emva naphambili, hayi ukwahluka, kodwa sibona ezi zikolo zakwalizwi abafundisi benkolo namhlanje abashumayela ngokwemithetho yabantu kwaye hayi imithetho kaThixo. Ngenxa yoko Nkosi, asiwathiyanga loo madoda, kodwa sithiye ezo zinto azifundisayo. Ngenxa yoko Nkosi, sicela ukuba abe ngabazalwane bethu, sicela ukuba ubaxolele iziphoso zabo, kwaye siyathandaza ukuba ayakuza esibhalweni asifunde, hayi ngendlela isikolo sakwalizwi esisifundise ngayo, kodwa ngendlela athe uThixo wasibhala ngayo. Siyathandaza Thixo ngoku ukuba aba bagqatswa abezayo ngobu busuku ukuba babhaptizwe njengomalusi wethu oligorha ehamba kule pulpiti ukusuka apha ukuya kushumayela ivangeli le vangeli inye, kuze emva koko aye kwiqula lokubhaptiza ukuya kungcwaba. Siphe Nkosi okokuba ngamnye waba uyakwamkela umoya oyingcwele, kuba wena unikeze idinga, niyakwamkela umoya oyingcwele. Wanga umoya kaThixo ungalinda kumphezulu wamanzi ukwamkela abagqatswa ngobu busuku, kuba sibanikela ezandleni zakho egameni likaYesu Kristu. Amen.